Blog Talk Radio.
Baramukije inshuti muteza amatwi radio itahuka ivugira i Washington DC turi ku gatatu turi tariki ya 12 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022 muri kumwe na Serge Ndayizeye ndetse na mugenzi wanjye Maître Valentin Akayezu ni muri cya kiganiro rero cy'amategeko n'ubucamanza dufite tubageza buri wa gatatu bikaba bineje kongera kubana namwe kuri mugoroba aho muri ku mugoroba nyine hirya no hino nizere ko bumeze neza aho muri mu gicuku cyangwa mu gitondo iwacu mu Rwanda igitondo cyiza kuko biri mu masaha 8:42 kubari ku mugana y'Uburaya turabaramukije abari muri Amerika hirya no hino mwese mukomere Australia igitondo cyiza turabaramukije twizera yuko muri amahoro nibyo tubifuriza no kuri aditahuka kuri mugoroba rero tuje mu kiganiro cyacu turareba ku ngingo imwe iza kuba nini ariko hari n'ibindi bari ku mugereka tuza kugenda twande tuvugaho gatoya ku by'umwihariko abaturage bo muri Mozambique muze muri Mozambique ndabaramukije kuri uyu munsi abenshi mwanyandikiye ku bitekerezo bitandukanye turaza kubicishamo amaso ariko turaza kureba ku ngingo nyamukuru diplomasi cyangwa uko FPR nyine ikomeje gukoresha jenoside nk'intwaro ya diplomasi niyo ngingo turi bwubakire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi Maître Valentin, mora mora komeye, mumeze neza?
Na mahoro Serge, na mahoro.
Genda aho meze neza nakubaza nawe uko wabo meze?
Rugamba. Rugamba rimwe turakomereka. Ubundi tukarwana tugatsinda. Ibyo rurugamba rero turiho ntabwo rworoshye tu abantu bahanganye n'ibintu byinshi ibya Kigali bitoroshye hari abene wacu turi kumwe hano hanze nabo batoroshye ibyo byose ni iby'abantu bahanganye nabyo ariko ya icyangombwa nuko abantu bakorera ku ntego umuntu akabazi icyo yiyemeje burya iyo uhagaze ku mahame wemera wowe ubwawe nta muntu n'umwe ushobora kukunyeganyeza ngo agushobore abantu bashobora gusakuza ariko bya bindi bavuga ngo reshe abuamera caravane pass urwo rusaku rwinshi cyane ntabwo rubuza abantu gutambuka no gukomeza ngo bakomeze berekeze iyo bashaka kujya
nibyo aho hantu navuze nibyo umuntu agomba kurwana akurikije n'imbaraga afite ntabwo najya kurega gatuzi imbere y'umuntu nzi ko handusha n'ubukana yankarashinga niyo mpamvu rero muri priorite ibyo dukora tugomba kumenya ubushobozi bwacu bungana gute capacity yo guhangana inganite ese duhangana turashaka kugera kuki hari ibintu rero ugomba kureba ugakora priority muri metodoloji uba arahisemo mu gukoreramo navuga rero nti courage kandi chapeau mba nkurikira nyine echange ubugirana n'abantu hirya no hino personal experience yanjye ngewe muri imyaka cumi n'ingahe ndabizi ndavuga nzajyamo ibyo nshoboye ibyo ntashoboye ubwo si ibyanjye abandi bazabikore ntabwo nzajya kureba rero speed y'abandi ngo bakoze iki oya ugenda mu ngendo y'undi ikakuvuna ukora ibyo ushoboye biri mu nyungu ubona zikwiye ibyo utakora ntabwo nabikunengera bitewe n'uko bitari mu bushobozi bwawe so ndumva rero ibyo tujye tubireka tugukomeze ibyo dushoboye kandi abanyarwanda nabo babateze amatwi babatureba rega turi muri arinda buri munyarwanda wese areba abakora arababona abanyarwanda barareba burya kandi nubwo batavuga cyane ariko babareba reality iri hano hanze ndagira ngo rero dutangire iriya ngingo wifuje ko tuganiraho genocide nk'intwaro FPR ikoresha muri diplomasi ntabwo ari nshya no kutubivuga gutya ahubwo ndagira ngo twinjire mu mizi wenda udufashe tubirebe mu ndorerwamo y'ukuntu abantu bashobora no kumenya uburyo bahangana na sisiteme ya Kigali kuko urabona ko sisiteme ya Kigali ubutegetsi bwayo narrative ni genocide kandi rero uzi ku isi nayo iri sensible ku kintu cya genocide akenshi uzasanga nyine bavuga bati ntabwo tuvuga u Rwanda habaye amahano habaye genocide abantu bacyafite ibikomere ugasanga n'ubutegetsi bwa Kigali bwitwaza iyo fondasiyo ya genocide kugira ngo bahonyere uburenganzira bw'umuturage bahonyere uburenganzira bw'ikiremwa muntu ubatunze agatoki bati warihe muri 1994 ubona yuko Kigali yubatse inzego zayo ku kintu cya genocide ku buryo n'ugerageje kuyikritika bahita bavuga ati muri 1994 ko tutababonye amasomo yahe mushaka kuduha mu gihe tutababonye muri 1994 n'izi nyamagambo rero nagira ngo nguhe mikoro utubwire uko wadutegura ingingo noneho ndagutega amatwi tube twabiganira
turagerageza kureba twifashishije uko uyu mwaka twarangije ejo bundi w'ibihumbi 2021 wagenze cyane cyane muri diplomasi niho turi bushingire kugira ngo bidufashe nyine gusobanura cyangwa se kumvikanisha ubu buryo FPR ikoramo diplomasi yayo birazwi ko n'imiyoborere y'igihugu yose ishingiye kuri genocide donc genocide yabaye isima pavoma y'imiyoborere donc leadership system yo mu Rwanda pavoma yayo ni genocide ikintu cyose haba no mu by'ubukungu yewe wagera no mu mibanire cyangwa se mu by'imboneza mubano imibanire y'abanyarwanda uko babayeho ibya politike byose usanga ari aho ngaho genocide yarabaye ishingiro ntago byakagombye kuba ikibazo ubundi kuko icyo ni ikintu cyabaye kitagombye gutera ikibazo ariko aho bibera ikibazo ni uburyo FPR ibikoresha mu kugoreka ukuri kw'iyo genocide nyirizina uko yabaye cyangwa se ikabikoresha yihimbira amateka yayo y'ubwayo ayibeneficia donc amateka adafasha mu by'ukuri gushyigikira kwa kuri kwa genocide yabaye nyirizina ahubwo FPR ikazanamo ibindi bintu donc iradirwa igakuramo ukuri nyakuri kw'iyo genocide ahubwo ikinjizamo ibigendanye n'inyungu zayo naho ngaho rero ikibazo kibera ari nayo mpamvu usanga biteye n'ikibazo cyo kuba iyo genocide ikomeze kuba impamvu igibwaho impaka cyangwa se mu buryo ivugwa cyangwa mu buryo ikoreshwa abanyarwanda batari kubibona kimwe kubera yuko FPR uburyo ikoresha ni uburyo burimo guca n'ibice abanyarwanda niyo mpamvu rero biteye ikibazo ntihagire umuntu wumva ko duhakana cyangwa se twavuze ko iyo genocide itagombye kuba koko ikintu igihugu cyakubakiraho kuko ni ikintu cyabaye biranakwiye ko biba byo ariko icyo twebwe tuvuga ko kidakwiriye kuba gikorwa ni uburyo FPR ibikoresha mu nyungu zayo bwite atari mu nyungu z'igihugu aho ngaho niho hari ikibazo ni nabyo rero tugaragaza dushaka kuganiraho muri iki kiganiro ariko cyane cyane tubireba muri angle ya diplomasi donc uko FPR ikoresha diplomasi yayo ishingiye kuri genocide aha ndagira ngo mbanze kugira ngo mbyinjiremo ndabanza numvikanishe ntange ingero nkeya turebe mu bindi bihugu uko bigenda buriya mu birebana n'imibanire y'ibihugu abahanga bagaragaza yuko burya ibihugu cyangwa se buri gihugu kijya gihitamo umurongo ngenderwaho muri politike yacyo y'ububanyi n'amahanga cyangwa se muri politike yacyo y'imibanire n'ibindi bihugu buri gihugu kigira umurongo gihitamo kenshi tuvuga nk'ibihugu bikomeye twe mu bihugu byacu bya Afurika kenshi usanga ari ugukurikira gusa ubabajije umurongo usanga ntaho bafite ari ugukurikira ariko ubundi bihugu byihagazeho usanga bifite umurongo runaka bigenderaho cyangwa se bikagira ikintu runaka bikoresha nka moyen de pression ituma ibindi bihugu bibitinya cyangwa se bishobora kubyubaha mu mibanire yacyo ndifashisha ingero reka dufate nka Turukiya muri iyi minsi ni ingero ntari butindemo ndazivuga twihuta twabonye ko muri iyi myaka Turukiya ni igihugu kirimo kizamuka haba mu bukungu haba no mu by'imbara mu gihagararo cyacyo ku rwego mpuzamahanga ku rwego rw'isi Turukiya ni igihugu kirimo kigira imbaraga noneho ariko muri uko kugira imbaraga bigaragara yuko gihanganye n'ibindi bihugu cyane cyane umuryango w'ubumwe bw'i Burayi aho hari ibintu byinshi badakunze guhurizaho na Turukiya cyangwa batemeranya dusanzwe tuzi hari n'igihe mu minsi ishize nabivuze ko uriya Tayyip Erdogan perezida wa Turukiya aturuka mu gice cy'abo bita Refer Mizirima donc afite uburyo arimo kuzamura imyumvire ya kiyisilamu cyane cyane mu gihugu cye no mu bindi bihugu bafatanya natanga urugero mu minsi ishize mu Bufaransa habaye ikibazo cy'umwarimu wakoresheje ibishushanyo byariho ishusho y'uriya muntu ufatwa nk'inkingi ya Isilamu bita Prophet Mahomet noneho uwo mwarimu yaje kwicwa bibitera n'ikibazo haba deba president Macron adefanda uburenganzira bw'ibinyamakuru bw'abanyamakuru bwo gukoresha amakartuni ko bemerewe no gushushanya bo cyane cyane ku France ari etat laïque muribuka ko habaye ikibazo gikomeye cyane 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 mu bihugu bya kisilamu hirya no hino Erdogan niwe wa mbere wafashe ijambo ahamagararira abayisilamu ku isi guhagarika gukoresha ibicuruzwa cyangwa se ibintu biva mu gihugu cy'Ubufaransa byateye ikibazo gikomeye cyane tubona ibihugu byinshi za Qatar za Pakistan baboyikota amaproduit ava mu Bufaransa byari biturutse gusa ku ijambo Erdogan yaravuze habaye sida ikomeye cyane hirya no hino ariko si ibyo nashaka kugaragaza nashaka noneho kubirebera mu rwego rw'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi urabona ikibazo cy'abimukira gihari muri iyi minsi Turukiya icumbikiye impunzi n'abimukira benshi noneho ibikoresha nk'intwaro yo guhorikanga u Burayi ni ukuvuga u Burayi turabizi ko mu mibanire n'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ni ibihugu byakunze kugenda bitanga amabwiriza mukora ibi n'ibi 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 u Burayi ntibukibishoboye ku gihugu nka Turukiya kimaze kwihagararaho kimaze kugaragaza imbaraga zikomeye ubungubu Turukiya ikangisha u Burayi kurekura abayimigra ejo bundi byaranagaragaye aho byabagiye baca bagera muri za Belarusi binjira muri Polonye aba ibibazo bikomeye cyane donc Erdogan yafashe intwaro yitwa abimukira kuyikangisha umuryango w'ibihugu by'u Burayi ku buryo u Burayi bumeze nk'aho aribwo buri gupfukamira Erdogan urwo ni urugero rwa mbere hari Uburusiya nabwo burimo burakoresha Ukraine mu rwego rwo guhangana cyangwa se nk'intwaro yo guhangana na OTAN. OTAN irimo gushaka kwagura aho ikorera ibikorwa byayo kwagura ikagera no mu bindi bihugu byinshi. Uburusiya bukavuga ati ni mu bikora turafata Ukraine. Urabona ibihugu bigenda bigira umurongo bigenderaho. Ndimo ndifashisha ingero kugira ngo nze kugera aho nshaka kugera. Tujye kuri Israel. Israeli nayo ni igihugu kigaragara nk'igikunze gukoresha Holocaust cyangwa se iriya genocide yakorewe Abayahudi. Israeli irayikoresha cyane mu gukandamiza Abapalestine, Abanyapalestine. Israeli ikoresha iyo ntwaro cyane. Urabona hari ikibazo tuzi twese ko abanazari bo bakoze genocide y'Abayahudi nibo bayiteguye bahiga ibihumbi n'ibihumbi agize amamiliyoni n'amamiliyoni y'Abayahudi ku mugabane w'i Burayi barabica ariko iyo tubonye politiki ya Israel muri iyi minsi ntago ikibazo kigaruka ari uguhangana n'iby'abanazi bakoze cyangwa se n'ingaruka cyangwa n'umurage wabyo waba ugihari kandi biranavugwa ko muri iyi minsi hari icyo bita neonazisme donc hari uburyo iyo mitekerereze iyo myumvire ya kinazi iri kugenda igaruka cyane cyane mu bantu ba extreme droite abantu b'abakonservateur mu bihugu bimwe na bimwe hano i Burayi ni ibintu birimo kongera kuzamuka ariko noneho ukabona biratangaje ko atari w'igihugu cya Israel gishyira imbaraga ngo gihangane nabyo ahubwo bagashyira imbaraga mu guhangana cyangwa se mu gukomeza gukandamiza abapalestiniye bitwaje Holocaust ko baravuga ko abarabu cyangwa se bari abapalestiniye nabo bafite umugambi wo kumara wo kurimbura Abayahudi donc baramutse bahumirije hari statement Netanyahu akiri premier ministre yakoze mu minsi ishize iyo statement yakoze yaravuze ngo uramutse wambuye abapalestiniye donc uramutse wambuye abapalestiniye imbunda nta kibazo cyabaho ngo ariko ngo uramutse wambuye abayisraeli imbunda donc uramutse wambuye abayisraheli imbunda bashira uri kumva iyo logique ni ukuvuga abapalestiniyen nubambura imbunda nta kibazo amahoro araguma ariko abisraheli nubambura imbunda bo barashira donc icyo kintu cyo gushira icyo kintu cya menace icyo kintu cya extermination cyarashiftinze cyarimutse menace ntago bikiri ikibazo cy'abanazi ahubwo cyabaye ikibazo cy'abanyapalestine noneho bikaba n'uburyo bwo kujustifia mu rwego mpuzamahanga gukomeza gukoloniza palestine cyane cyane ziriya ntara za Cisjordania nazaga si Jordania abisraheli bazifashe nk'intara zabo nk'ubutaka bwabo kandi ziri muri Palestine cyangwa se gukomeza gukontrola Gaza nibo bayigenera amashanyarazi ikoresha nibo bayigenera imisoro igomba kwinjira mu gihugu nibo bagena ibiki bikitwa ko ari mu nyungu z'umutekano wa ko ari muri security bitwaje Holocaust donc iyo ni stratégie Israel ikoresha naha rero njya mpera mvuga nti Kagame ibi bintu yarabibonye abona ko ari ibintu bishobora gutanga umusaruro noneho aravuga ati iyi genocide yabaye mu Rwanda natwe dushobora kuyikoresha nk'intwaro ya diplomasi nk'intwaro mu bubanyi n'amahanga izajya icecekesha abaturwanya cyangwa se abashaka kutunenga cyangwa se igacecekesha buri wese ubangamiye inyungu zacu ibyo ngibyo byarakozwe cyane twakunze hano kuvuga ko mu gihe u Rwanda rwateraga amakambi y'impunzi muri Congo babashije ikibazo cy'uko bagiye kudesarma abajenosidere bari mu makambi yo muri Congo donc icyo nicyo kintu cyagiye kivugwa abantu nka ba Bill Clinton twarabivuze hano barabishyigikiye baravuga ngo muri 94 twararebereye twiyicariye mu mafoteye yacu ni nararebereye nicariye muri White House muri Maison Blanche nicariye mu ifoteye yanjye sinagira icyo mbikoraho atari ko noneho se twasi ntago tuzarebere donc gutera Congo no gutera inkambi z'impunzi byari mu mugambi wo kudesarma cyangwa se kwambura intwaro ngo abajenoside bari bagiye kugaruka gukomeza umugambi wa jenoside mu Rwanda. Donc icyo nicyo cyari gisobanuro cyo gutera Congo. Noneho abo ba Bill Clinton, ba Tony Blair, abantu bitwa ba Osaka Agato yari uriya mu Japani kazi wayoboraga HCR muri kiriya gihe. Ibyo bintu HCR iraceceka neza ntiyagira ikintu ibikoraho nibuke yuko uyu muyapani kazi Osaka Ogato burya yaje no guhabwa igihembo mu Rwanda baje kumuha igihembo bimwe bita honoris causa kaminuza y'u Rwanda yaje kumuha igihembo cya honoris causa kubera uburyo yabaniye u Rwanda uburyo yarufashije ariko nta kindi mu by'ukuri yarufashije ni iriya silence yo muri genocide umuntu wari ukuriye ishami rya UN ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR igihe cy'amakambi yo muri Congo cy'ibitero byo muri Congo akicecekera donc nta kindi rero Kagame yamuhembeye cyangwa yamuhereye iyo honoris causa ni iyo silence yagaragaje mu gihe ibihumbi n'ibihumbagiza by'abanyarwanda byarimo bitsembwa mu gihugu cya Congo. Ikindi nanone narindi kuri ibi ngibi tuvuga yuko Kagame yakomeje kwifashisha iyi ntwaro ya jenoside ayikoresha muri diplomasi. Ni ibintu twagiye tubona mu mikorere ya ruriya rukiko rwashyiriyeho u Rwanda TPR cyangwa ICTR aho twagiye tubona yuko ruriya rukiko ubundi rwari rufite manda yo kuburanisha abantu bose bakoze ibyaha bya jenoside n'ibindi byaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara ariko icyo twabonye nuko ruriya rukiko rwarabogamye rubogamira ku gice kimwe gusa za enquête zindi zari zatangiye gukorwa zishobora kuba zirebana n'ibyaha Kagame n'abasirikare be bakoze izo ankete zirasubikwa noneho ugasanga muri logique y'umuryango mpuzamahanga kwari ukuvuga ngo ubu butegetsi nibwo bukijyaho nibwo bukishakisha nibwo reka tubureke twe kubuhungabanya abanyamerika ibyo bintu zankete babiburizamo bakoze ibishoboka byose abanyamerika n'abongereza bagenda babiburizamo donc icyo kintu rero cyagize imbaraga zikomeye cyane kigenda gikoreshwa n'ubu butegetsi bwa Kagame. Natanga urundi rugero, muribuka mu gihe igihe ingabo z'u Rwanda zari ziri muri Sudani y'Amajyepfo, kuhageze igihe biba ngombwa si ingabo z'u Rwanda zonyine ni ingabo z'umuryango w'abibumbye zari muri Sudani y'Amajyepfo, noneho igihe Lieutenant General Karenzi yoherezwagayo kuzihagararira, uziko habaye induru nyinshi cyane, abantu bamwe imiryango mpuzamahanga itera hejuru bivuga bati uwo muntu akekwaho ibyaha bikomeye cyane byibasiye inyoko muntu, ntabwo agomba guhagararira ingabo za Loni zicunga amahoro muri Sudan, byaba ari ikibazo gikomeye. Byarasakuje cyane, haba pression ku buryo kuri UN ntekereza nibwira yuko ba Ban Ki-moon icyo gihe yari secretary general wa Loni, nawe iyo pression yabaye nkimugeraho. Noneho bigaragara, nge niko nibwira, byagaragaraga yuko Loni ishobora guseda igafata icyemezo cyo kudaha inshingano Lieutenant General Karenzi Karake, ariko Kigali hita ijuwa ya karte yayo. Itijuwa ya karte yayo ya jenoside, kwita kubita ba jenosideri n'ibindi ko ari ikintu kidashobora kwihanganirwa, ndetse batangira no kumenasa gukura ingabo z'u Rwanda mu mutwe w'abasirikare bacunga amahoro muri Sudani y'Amajyepfo. Nibuka yuko Ban Ki-moon yakoreye urugendo rwihuse i Kigali, noneho icyaje kuvamo niki, nuko yamanitse amaboko imbere y'ubutegetsi bwa Kigali, yemera ibyo Kigali yashakaga. Lieutenant General Karenzi Karake akomeza inshingano ze. Hano ndimo ndashaka nyine gukomeza kugaragariza abantu uburyo ino politiki iri centre kuri genocide yakomeje kuranga politiki y'ububanyi n'amahanga y'u Rwanda nk'intwaro ikoreshwa mu buryo u Rwanda rubana n'ibindi bihugu. Twongere twibukiranye igihe cy'ifatwa rya Rose Kabuye mu Faransa, hahise haba ibibazo bikomeye cyane. Za ambasade z'Abafaransa na ambasade z'Ubudage mu Rwanda zirafungwa, haba ibintu bikomeye, za manifestation zikomeye, ba ambasaderi boherezwa mu bihugu byabo doko bahabwa integuza zibavana mu gihugu cy'u Rwanda ko batemerewe guhagararira ibihugu byabo mu Rwanda kubera icyo kibazo cy'ifatwa rya Rose Kabuye. Ibyo bintu rero byagenze gutyo, abantu bose barabyibuka. Icyo kintu cy'imikoreshereze donc ya genocide gikomeza kugenda kigaragara. Tuze turebe ku mibanire y'Ubufaransa n'u Rwanda. Mibanire y'Ubufaransa n'u Rwanda nayo tuzi ukuntu byagiye bigenda kuva genocide yarangira, habaye ikibazo, Perezida Mitterrand yitaba Imana asimburwa na Jacques Chirac. Ku buyobozi bwa Jacques Chirac ibintu ntibyaranze, ntabwo byigeze bitera imbere. Aho Perezida Sarkozy aziye habaye amahinduka. Ntawuzi, abantu bakurikira politike y'Ubufaransa bavuga ko mu gihe cya genocide Sarkozy yari ministre wa interior ndibwira. Donc ku bijyanye n'ibyemezo bimwe byafatwaga muri guverinoma y'Ubufaransa, Perezida Sarkozy icyo gihe ntabwo yari abiriko. Ariko noneho twibuke ko icyo gihe Bernard Kouchner nawe yari muri leta y'Ubufaransa ashinzwe ibintu bya donc ari ministre ushinzwe ibintu bya humanitaire, yanakoreye n'urugendo mu Rwanda mu gihe cya genocide d'ailleurs ari ministre ushinzwe ibintu bya humanitaire, niba yari ministre icyo gihe, ariko ndatekereza byari byo. Noneho aho Sarkozy abereye perezida, Bushineri niwe wabaye ministre w'ububanyi n'amahanga w'u France. Harimo abantu bagenda bagerageza gusesengura cyangwa se n'abandi bantu bagiye babyandika mu nyandiko zitandukanye, bakagaragaza ko Kushner, Bernard Kushner, yarasanganywe imibanire na Perezida Kagame cyangwa se n'umutwe wa FPR Inkotanyi, kuko niyo misiyonari uriya rugendo yakoreye mu Rwanda ushobora kuba rwaragize indi influence ikomeye. Donc ni umuntu bikekwa ko yari très proche n'umutwe wa FPR Inkotanyi. Rero abaye ministre w'ububanyi n'amahanga, birashoboka kuba ari we waba waragize uruhare mu kwegeranya, mu gutuma habaho kwegerana kwa Perezida Nicolas Sarkozy na Perezida Kagame. Ariko mu by'ukuri politike rusange y'Ubufaransa, abanyepolitike, inzego zo mu Bufaransa ntago zigeze zigaragara cyangwa se byigeze bigaragaramo ko hari umubano ugaragara igihugu cy'u Rwanda cyagize cyagiranye n'Ubufaransa. Donc ni imibanire y'abaprezida. Ibi bintu rero ni ibintu bikomeye, kuko umuntu ashobora kwibaza, ariko se ubundi diplomasi y'u Rwanda iteye, ni diplomasi hagati y'ibihugu cyangwa ni diplomasi ishingira gusa kuko Perezida Kagame abona ibintu cyangwa se inyungu ze bwite zihari? Perezida Sarkozy araje, ibintu biratuje hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa, ni sheri shushu. Sarkozy avuye waje wa Hollande, ibintu birongeye birashyushye, Ubufaransa burahangana n'u Rwanda n'ibiki ku mugaragaro. Hollande avuyeho hajeho Macron, ibintu birongeye bigarutse mu buryo. Ariko nanone iyo witegereje uyu munsi, ushobora kwibaza utari ku bundi koko buriya mu Rwanda n'u Bufaransa hari imibanire diplomatiki ifatika ihari, kuko kwa kundi ubona leta zibanye, institutions z'ibihugu zibanye. Donc ibihugu, guverinoma n'indi guverinoma, imibanire noneho ku buryo bigenda bikagera no mu mibanire y'abaturage, umuntu ashobora kwibaza ariko ibyo bintu hagati y'u Rwanda n'u Bufaransa birahari? Nta bigaragara, ni ibintu by'inyungu hagati y'abaprezida. Donc umubano w'u Rwanda n'u Bufaransa ni hagati y'u Rwanda, ni hagati ya Perezida Macron, Emmanuel Macron na Perezida Kagame. Ni kimenyimenyi, hari inkuru iheruka gusohoka mu gihe, inkuru yatangajwe mu gihe mu kwezi kwa 12 ndibwira, aho bari batangiye kwibaza bati ariko Macron aramutse atowe u Rwanda rwabyungukira mu iki? Urumva, kubera yuko urabona mu Bufaransa hari ikibazo gikomeye, Perezida Macron ni umuntu utari populaire mu Bufaransa, nubwo bizwi yuko nta na opposa dotaye afite. Donc hari ikibazo cyo kumenya niba Reyeroma azongera gutorerwa manda ya kabiri cyangwa se bishobora kumugendekera nk'uko Sarkozy na Hollande byamugendekeye, nawe akayobora manda imwe, bitewe n'uko ni perezida utari populaire ariko ushobora kugaruka kuko nta mu opposa dotaye uhari afite ushobora guhangana nawe. Noneho mu gihe rero banditse inkuru yo gutangira kwibaza ngo ni ibiki u Rwanda ruzungukira mu kongera gutorwa inshuro ya kabiri kwa Emmanuel Macron, ubundi icyo ni ikibazo kitagombye kuba gihari, kuko niba ibihugu byombi bifitanye umubano ntabwo icyo kibazo cyagombye kuba kibazo. Ariko ni ikimenyetso gihagije kigaragara yuko imibanire y'u Rwanda n'u Bufaransa ishingira gusa ku nyungu cyangwa se ku mabanga atazwi ari hagati y'abo ba perezida babiri, atari ku nyungu z'ibihugu byombi cyangwa se ku nyungu z'abaturage b'abanyarwanda n'abaturage b'abafaransa. Ibyo rero nibyo bintu byagiye bigaragara mu mibanire y'u Rwanda n'u Bufaransa. Ahandi hantu nagira ngo ngarukeho gatoya ni ku bijyanye n'uko muri ya krize twavuzeho mu 2015 naho u Rwanda rwakinnye ikarita ya genocide muri iriya krize yo mu Burundi. Nabyibuka ukuntu byatangiye, murabyibuka rya jambo Perezida Kagame yavugiye niba ari Genève, sinibuka uwo mujyi wo mu Busuwisi ukuntu witwa, ari kunenga tuka ku mugaragaro, kandi hari hashize igihe gito abonanye na perezida Nkurunziza ku Kanyaru ku mupaka babonanye mwa bahuriyeyo mu gihe gito Kagame ajya mu Busuwisi niba umujyi witwa Gendivar sinibuka neza izina ryawo niho yahise avugira ijambo agaragaza ko mu Burundi ari ikibazo cy'imiyoborere mibi ikibazo cy'ubukene donc crise nibwo yari igitangira niba yarabivuze crise yaratangiye cyangwa niba yari itaratangira sinibuka neza ariko tuzi neza ko yibasiye ku mugaragaro perezida Nkurunziza akamuvugaho akamusebya muri interview yagiranye n'igitangazamakuru cyaho ngaho mu Suisse noneho twagiye tubona nyuma ikintu cya genocide kizamuka hari ijambo Kagame yavugiye muri mu nama bimwe bita Unity Club yahuye n'abantu igihe yavugaga ngo muri genocide ngo donc ndumva no mu kiganiro mwakoze ejo wundi mwabigarutseho mwongera kwibutsa ayo magambo Kagame yagiye yavuga ko hari genocide kw'abantu bari gupfa kw'abantu ku Rwanda rutazarebera n'ibiki donc ikintu cya genocide kirongera kiragaruka biba nk'ikintu bashakaga gukoresha muri destabilisation y'u Burundi kuko muribuka yuko byari habaye n'ikintu njyewe nakwita akagambane mwibuka ibintu byari byabaye bita amaproba force ya maproba i Burundi yagombaga kuza ngo guhagarika ikibazo cy'ubwicanyi Burundi uretse ko abaperezida bamwe muri Somme de chef d'etat ya donc inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika banze guha autorisation iyo force yashakaga gushyirwaho kuko komisiyo ya Unité Africaine komisiyo ya Union Africaine ishinzwe iby'amahoro n'umutekano yari yabyemeje ariko inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika irabyanga bari boherejeho ngo ingabo zishinzwe kujya guhagarika ubwicanyi ariko na guverinoma y'u Burundi yari yabyamaganiye kure ivuga yuko nibaramuka bakandagije ikirenge izahangana nawe ariko byose u Rwanda rwari rubyishe inyuma bavuga ko hari umugambi wa genocide donc ikintu cyitwa genocide ni ikintu buri gihe kigaruka muri diplomasi y'u Rwanda urebye n'ibibazo u Rwanda rufitanye n'ubugande uyu munsi ibinyamakuru by'i Kigali ntibitinya kwandika ngo Uganda irimo irakorana n'abanzi b'u Rwanda byesiri bagaruka kuri RNC ba General Kayumba ariko bakagaruka ngo n'abajenosideri ni iki ugiranye ikibazo n'u Rwanda wese n'abajenosideri hari inkuru ejo bundi rushasha yanditse ngo igihugu cy'Ububiligi ngo gicumbikiye abajenosideri ngo cyongeye gusubiza baba bikira mu buzima usanzwe basubira mu mirimo yabo no icyo kintu cyitwa genocide mu mibane ni ikintu gikomeza kugarukaho ku buryo cyahindutse intwari itari nziza aha rero niho nashakaga kugaragaza noneho nkareba ibintu bitanu byaranze uyu mwaka w'ibihumbi bibiri ibintu biri bigeze kuri birindwi byaranze uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe turangije sinzi Serije mbere yuko nkomeza niba hari icyo wavuga mbere yuko nkomereza kuri izo ngingo zirindwi nshaka kuvugaho zaranze uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe turangije ariko zigaragaramo ya diplomasi ishingiye kuri genocide
urakome cyane Maitre Valentin byose birumvikana ni nka revizio turimo kuko urebye ibyinshi twagiye tunabivuga kuri radiyo muri icyo gihe cyose ikintu wari ukomoje ni kiriya cyo ku Barundi twabivuze mu minsi ishize nyine tureba ukuntu bakinnye kade ya genocide nyine bati ntitwarebera hari naho yavuze ko Abarundi bagize uruhare mu kwica abantu mu Rwanda yanabivuze muri iriya audio nyine kwari bikomojeho ni ikintu nyine ubona yuko genocide mu kanwa k'ubutegetsi bw'i Kigali ni wavuze ati ni pavoma yabo donc niho bubakiye ntawe ushobora kubakoraho kuko baravuga bati mwararebereye byabereye aha ngaha njye ndumva ari revizio nta kibazo mfite reka dukomeze kuko ibyo urimo kuvuga byose ndabyibuka
ya reka tugaruke kuri ibi bintu bigeze kuri birindwi byaranze rero uyu mwaka turangije w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe ingingo ya mbere twaheraho ni ifatwa rya Paul Rusesabagina hari abasesenguzi bamwe bagiye bibaza inyungu Kagame yari afite mu ishimutwa rya Paul Rusesabagina. Abantu baribaza ni izihe nyungu ku buryo u Rwanda rwashakaga gufata risque bigeze hari rujya gushimuta Rusesabagina. Ni iki byagombaga kugeza ku Rwanda? Baritwaza ngongo za FRN n'ibindi. Ariko inyungu nyayo mu buryo bugaragara ni iyihe? Cyane cyane kuri ya mutwe wa FRN bigaragara ko niba unabaho, niba hari ibyo simbizi, ntabwo ari byo nshaka kwinjiramo, ntabwo nshaka kuvugaho. Ariko ikigaragara ni uko niba unahari imbaraga zawo ari ntoya cyane, ku buryo noneho u Rwanda rushobora kuorganiza operasiyo ya giteroriste nk'iriya yo gushimuta umuntu, ni izihe nyungu? Hari rero ababona yuko Kagame yabikoreye gusa muri wa mugambi we. Icyo hari abasesenguzi babibona bakabyita ngo ikintu gisa nk'ubwiyemezi, kwiyemera kwa Perezida Kagame. Kagame yashakaga gukomeza kwereka Abanyarwanda cyane cyane abari mu mahanga ko nta wamurwanya ngo amushobore, ko ashobora kugeza ukuboko kuwo ari we wese. Icyo kintu nicyo abasesenguzi bahagarara, nta yindi nyungu ifatika yari ihari. Ariko bwa nereka Abanyarwanda ko nta muntu ushobora, bigaruka kuri za mvugo ngo nurenga umurongo ngo ntuzamenye ikigukubise. Gushaka kwereka umunyarwanda ibyo ni ibintu yagiye avuga, ariko se ngo abantu ngo batekereza ngo guhindura ubutegetsi binyuze hese muri demokarasi se, mu ntambara se, muki? Naho rero abasesenguzi bahagarara bakavuga bati nta kindi cyabimuteye ni icyo kintu cya pride cye. Ariko pride nayo iri XX, ifite excessive pride, kintu cy'ubwiyemezi burengeje. Niyo kuvuga ngo Abanyarwanda bose batinye, baba bari hanze, baba bari mu gihugu, bose batinye babone ko dufite imbaraga n'ubushobozi budasanzwe. Ariko kandi nanone twibuke yuko mu gufata Rusesabagina ya ntwaro ya jenoside nayo yarakoreshejwe, cyane cyane ko mu byaha yashinjwaga ikintu cyo gupfobya jenoside, guhakana jenoside n'ibindi, nabyo byari birimo, byari mu byaha yagendaga yagiye ashinjwa. Muri bya byaha ntibuka umubare wabyo byari birimo, nibutseyo abantu yuko Rusesabagina yahaniwe icyaha kimwe gusa mu byaha bigeze kuri birindwi, niba nibeshye cyangwa binarenga, niba atari icyenda yaregwaga, yakekwagaho, bamuhamije gusa ngo icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba hari, niba nibuka neza, niba ntibeshye, nicyo cyamuhamije. Ariko icyo kintu cya jenoside nacyo bari bakizanye bagira amadiskuru ibyo yakoreshaga na bya bindi byose. Mu ijambo Dr. Bizimana Jean Damascene uyobora Minubumwe aherutse, hari n'abayitangiye kujya bayita mini propagande. Donko mu ijambo aherutse kugeza ku bayobozi b'uturere yagaragaje ko bisigaye ikibazo gikomeye kwemeza abanyamahanga ko inyito ya jenoside yakorewe abatutsi atari inyito ibangamiye ubumwe bw'abanyarwanda, ndetse ko icyaha cy'ingengabitekerezo kitagamije gupfukirana batavuga rumwe na leta y'u Rwanda. Donc abanyamahanga ubwabo nabo batangiye kugaragariza leta y'u Rwanda ko icyo kintu cya jenoside giteye ikibazo. Byagiye bigaragara, Bizimana yarabivuze, uburyo abambasade yatanze ingero za ambasade w'Uburundi n'uwo mu Budage babimubwiye, Clerom avuga ko ari n'abandi. Donc mu maso y'umuryango mpuzamahanga iriya diskuru ya Kigali ntigifatika, ari nayo mpamvu bari gukoresha ibishoboka byose ngo bayongerere amavuta yongere ikore. kubera ko umuryango mpuzamahanga nayo watangiye kuyigiraho ikibazo gikomeye. Rero ifatwa rya Paul Rusesabagina icyo twarikuramo ni uko Kagame yarihombeye. Yariteguye ishimutwa yibwira ko bizamuhesha igitinyiro cyane cyane mu maso y'Abanyarwanda gikomeye, abantu bose bakamutinya, ariko noneho yakuyemo igihombo gikomeye. Yakuyemo igihombo gikomeye kubera iki? Kubera yuko byagaragaye ko abanyamahanga batagipfa kumiragura ibyo Leta y'u Rwanda batamitse byose ku birebana na Jenoside yakorewe Abatutsi. Nibutse yuko disikurusiro Jenoside atari disikuru iva muri consensus y'umuryango nyarwanda, ahubwo ni disikuru iva mu mitekereze no mu nyungu za FPR. Ntiyitaye ku kuri kw'ibyabaye, ahubwo yitaye ku nyungu zayo gusa. Iri fatwa kandi niryo risize umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ugaragaje isura nyakuri y'abategeka u Rwanda kuri benshi mu banyamahanga bari bakijijinganya ku mikorere y'urugomo y'ubutegetsi bw'i Kigali. Mu byemezo bikomeye, reka twibutse ibyemezo bikomeye cyane byafashwe. Mu byemezo byafashwe kuri iki kibazo muri uwo mwaka twavuga umwanzuro wa Sena y'Abanyamerika usaba irekurwa rya Rusesabagina, umwanzuro w'Inteko Ishinga Amategeko y'Ubumwe bw'Uburayi usaba irekurwa rya Paul Rusesabagina, abadepite b'Abataliyani n'Abongereza ndetse bafatanije n'urugaga mpuzamahanga rw'abavoka biyemeje ko bazakomeza kuba hafi y'umuryango wa Rusesabagina, twavuga ibihano bya Magnitsky Sanctions birimo bisabirwa Johnson Busingye na Janot Ruhunga kubera ihutazwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, twavuga abadepite b'Abongereza basaba yuko Johnson Businge atemererwa kuba High Commissioner w'u Rwanda mu Bwongereza, ishobora kubaho cyangwa se ntibibeho. Ibyo rero ni ibyemezo bimwe byagaragaye muri uyu mwaka kandi biza bikurikira ari nk'ingaruka zishimutwa rya Paul Rusesabagina. Kagame apangira ishimutwa akaba atari yiteze ko isura ye izahangirikira, kuko nawe mu kiganiro n'abanyamakuru aherutse kwivugira ko atagihabwa umwanya mu itangazamakuru mpuzamahanga. Bibutse ko mu myaka yashize Kagame yagiye agaragazwa nk'umuyobozi w'igitangaza wahinduye amateka y'u Rwanda akarugira igihugu cyubashywe. Itangazamakuru mpuzamahanga, wenda dukuyemo nka za Jeune Afrique bizwi ko zishyurwa kayabo k'imisoro y'Abanyarwanda kugira ngo ikomeze kwamamaza ko Kagame ari umuyobozi w'igitangaza. Ariko mu bindi bigize itangazamakuru mpuzamahanga byagiye byibonera indi sura y'ukuri kutazwi kuri General Kagame, akaba ariyo mpamvu yinubira ko atagihabwa umwanya nk'uwo yahoranye muri iryo tangazamakuru mpuzamahanga. Ikindi kintu cyagaragaye muri uriya mwaka cya kabiri ni imyanzuro y'akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu Karoni, UN Human Rights Council, byagiye bigaragara ko kenshi hari imyanzuro myinshi yagiye isubikwa indi kaburizwamo, cyane cyane yarebaga imitegekere ya FPR. Mbere niko byari bimeze. Hari ibihugu byahagaragaraga ku Rwanda bigende muri ya logique ya Jenoside, ikimwaro cy'umuryango mpuzamahanga cyo tujya twita international feeling of guilt cyangwa se international remorse, ibintu byo kwicuza, none bakajya basa nk'abatorera cyangwa nk'abihanganira ibyo FPR ikora. FPR nayo ikabigendera n'icyo kintu cya Jenoside n'uburyo umuryango mpuzamahanga ugifata ukagenda ubyexploit, ikagenda ibyexploit. Batatu twigeze gukora ibiganiro hano tuvuga nk'ibintu bya za raporo Roberto report cyangwa se za Gerson report zagiye ziburizwamo, tuvuga ibya za report mapping report zagiye ziburizwamo, nubwo muri uyu mwaka w'2021 usize imirindi yayo yongeye kumvikana cyane, ndavuga imirindi ya mapping report. ubundi kandi nta nubwo byari bimenyerewe kushobora kubonaho ibihugu nk'Ubwongereza US Canada Australia cyangwa si New European ibyo byose bihuriza ku mwanzuro umwe wo gusaba ko hari ibyo Rwanda rugomba gukora ubundi ntibyari bimenyerewe ariko twarabibonye mu gihe gishize aho mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe iby'uburenganzira bwa muntu ibyo bihugu byose byatoye umwanzuro usaba u Rwanda kugira ibyo ruhindura ku birebana n'ihohoterwa cyangwa si honyorwa by'uburenganzira bwa muntu bikomeje kwiganza mu gihugu cy'u Rwanda twarabibonye ibyo bihugu bihurira kuri iyo myanzuro bikabifata bikomeje kugaragaza yuko isura nyakuri y'ubutegetsi bwa Kagame yakomeje kwandura mu maso y'umuryango mpuzamahanga aho abo banyamahanga bari basanzwe donc bari basanzwe bababonamo nk'abantu b'ibitangaza ariko isura yarahindutse ntabwo ari uko nguko bikimeze rero ikintu cya FPR cyo gutsimbarara gukomeza gutsimbarara guhutaza uburenganzira bw'abanyarwanda nta kindi biri kuyiviramo uretse gukomeza kwangirika kw'isura yayo iyo sura yari yarabashije kwemeza umuryango mpuzamahanga ko ari ubutegetsi bw'igitangaza irimo kugenda ikomeza kwangirika kubera imikorere n'ibyemezo byabo n'ibyo guhutaza uburenganzira bw'abanyarwanda birimo kugenda bikomeza kugwirira icya gatatu twabonye gikomeye nuko ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza byanze rwose gukoresha inyito ya genocide yakorewe Abatutsi igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza byagaragaje ko byemera kandi bishimangira ko inyito ikwiriye gukoreshwa ku byabaye mu Rwanda ari genocide yakorewe Abanyarwanda icyo niki ibyo ni byagaragaye nibyo twabonye bigaragaza ko ya diskuru Kigali ikoresha cyangwa se ya diplomasi ishingiye kuri genocide yayo irimo igenda icika intege mu muryango mpuzamahanga niyo mpamvu bari kongera kuyenyegeza cyane batitaye ku buryo irimo ica ibice mu muryango nyarwanda cyangwa se ku ngaruka zabyo mbi ku muryango nyarwanda barimo bagenda bongeramo ibintu buri kanya bitanashingiye ku kuri kugira ngo barebe ko bakomeza kuyihembura kugira ngo bakomeze kuyubakiraho cyane cyane mu rwego rw'imibanire n'ibindi bihugu ikindi nuko mu ijambo Kagame yavugiye ku rwibutso rwa Gisozi ku itariki ya 7 z'ukwa kane 2021 ijambo yavuze ni ijambo ryagaragaje rwose ko imyumvire y'Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kibazo cya genocide iteye inkeke ijambo rye ryerekanye ko nta kizere cy'imibanire y'ubwisanzure ikigaragara hagati ye n'abayobozi b'ibyo bihugu by'Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ufite amatsiko yazumva yazongera agakurikirana ijambo Kagame yavugiye ku rwibutso rwa Gisozi ku itariki zindwi z'ukwa kane umwaka ushize 2021 icyo gihe kandi twabonye ubutumwa bwacishijwe ku rubuga rwa ministre Biruta Vensa nabwo bwerekanaga ko yunga mu rya shebuja ko nta kizere kikigaragara mu mibanire y'ubutegetsi bw'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza bibutse ko amatora yabaye mu ntangiriro z'ibihumbi 2021 agasiga Perezida Donald Trump utarigeze abanira ubutegetsi bwa Kagame ayatsinzwe benshi mu bakomera ubutegetsi bwa Kigaramashyi bagaragaje ko banejejwe no kuba Perezida Joe Biden agiyeho kuko bibwiraga ko azagarura Kagame ku ibere yahozeho uko niko benshi babibonaga nyamara icyo kizere cyaraje amasinde cyane cyane bikaba byaragaragariye mu manama Biden yagiye akoresha akayakumiramo Kagame bibutse n'urugendo Anthony Blinken umunyamabanga wa Leta ushinzwe iby'ububanyi n'amahanga muri Amerika yagiriye mu karere agasura ibihugu birimo Kenya akarinda subira yadaciye mu Rwanda kandi bumvaga abanyarwanda bumvaga bidashoboka ko ashobora kuza mu karere ngo atambuka atanyuze mu Rwanda. Ikindi kandi ari amanama akomeye Kagame yitabiriye, yaba World Economic Forum iri ibera mu Swisi, yaba inama iriya ya G20 ibihugu 20 bikomeye ku isi yitabiriye, yakekagamo ko zabona uburyo bwo guhurirayo na Perezida Joe Biden akamwakira, ariko byose ntago yigeze abibona. Ayo mahirwe yifuzaga ntayo yigeze abona. Ibyo ni ibyagaragaye. Tugaruka ku kibazo kinini cyane cyashingiye ku kugaragaza ko Amerika n'Ubwongereza bitemera uburyo cyangwa se ikoreshwa rya genocide mu miyoborere y'igihugu cy'u Rwanda. Kindi nanone twongeye kubona ni inama ya Cogom, Commonwealth Heads of Government Meeting. Iyi nama ihuza buri myaka ibiri abakuru b'ibihugu na leta z'ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza, imaze gusubika inshuro ebyiri. Inama ya Cogom iheruka byari biteganijwe ku zabera muri Malaysia. Donc mu 2018 iyo nama yagombaga kubera muri Malaysia, ariko icyo gihe biza gukubitanya nuko muri icyo gihugu cya Malaysia hari ibibazo, maze ministre w'intebe wa Malaysia icyo gihe Najib Razak avuga yuko Malaysia itazakira iyo nama kubera ibyo bibazo bya politiki biri mu gihugu. Noneho Ubwongereza nibwo bwahise buyakira. Icyo gihe mu 2018 nibwo byatangajwe ko abayobozi ba Commonwealth bemeye icyifuzo cy'u Rwanda cyo kwakira iyo nama. Donc aho kuba Fiji, ubundi Fiji niyo yifuzaga kuba yakwakira inama yo mu 2020, ariko ntibyaba, bahitamo igihugu cy'u Rwanda kubera yuko mu 2018 bari bifuje ko noneho inama yo mu 2020 igomba kubera bwa mbere mu gihugu kitakoronijwe n'Ubwongereza, mu gihugu cy'ikinyamuryango cya Commonwealth ariko kitakoronijwe n'Ubwongereza. Nakwibutsa ko muri Afurika u Rwanda na Mozambique nibyo byonyine biri muri Commonwealth ariko bitarigeze bikoronizwa n'Ubwongereza. Ku itariki ya 21 Mata 2020 nibwo byatangajwe ko Perezida Kagame n'umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patricia Scotland bafashe icyemezo cyo kwimura inama ya Cogom ikazaba mu 2021 kubera icyorezo cya coronavirus. Bigeze muri Gicurasi 2021 nanone Cogom yarimuwe Kagame abyumvikanyeho na Patricia Scotland nanone kubera icyo kibazo. Ubu ntawahamya, ntago tubizi, ubu ntawahamya neza ko iyo nama izabera mu Rwanda muri uyu mwaka 2022 ishobora kuba cyangwa ntibi. Ariko igikomeye ni uko mu gihe imyiteguro y'iyo nama yarimo, imiryango itandukanye yo hirya no hino ku isi irimo iharanira uburenganzira bwa muntu, demokarasi, imiyoborere myiza n'amahoro, yasabye ubunyamabanga bwa Commonwealth ko bwasubika iyo nama ntizabere mu Rwanda mu rwego rwo guha ubutumwa icyo gihugu ko gikwiye guhagarika ibikorwa byose binyuranyije n'amahame uwo muryango ugenderaho. Ubundi Commonwealth ifite amahame yo kubahiriza uburenganzira bwa muntu, kubahiriza demokarasi, kubanisha abantu, kubana n'ibindi bihugu mu mahoro. Ayo niyo mahame akomeye, ariko bigaragara ko u Rwanda mu mikorere yarwo nk'igihugu cy'ikinyamuryango cya Commonwealth rwagiye rurengaho rukayirengagiza. Ibyo byatumye rero imiryango myinshi ya sosiyete sivile ihaguruka igasaba ko iyo nama itaba kubera iyo mpamvu. Komisire by'uburenganzira bwa muntu ya Commonwealth nayo yagaragaje impungenge zikomeye zirebana n'ihutazwa by'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Nubwo iyi nama yazakirwa na Kigali ariko ishema nk'igihugu gitangarirwa ryo ryamaze kuyoyoka kugera ku rugero rugaragarira buri wese. Reka turebe icya gatanu gikomeye, ni umubano w'Ubufaransa n'u Rwanda. Twigeze kubikomezaho. Ikoreshwa, iki ni ikintu umuntu yakwibaza, ikoreshwa ry'ingabo z'u Rwanda mu bihugu Ubufaransa butifuzwamo ya ntwaro ya genocide yakunzwe gukoreshwa mu biranga imibanire y'u Rwanda n'Ubufaransa yafashe undi muvuno mushya. Uyu mwaka niwo twabonye Ubufaransa bushyiraho ikiswe Commission de Crédit. Iriya komisiyo yanenzwe byinshi mu myandikire yayo forme, hari abantu b'abahanga b'abanyarwanda, hari ikiganiro kigeze guca kwa ba muri Dahabi, hari abanyarwanda bakoze isesengura ry'iriya raporo ya de Crédit, bagenda bagaragaza amakosa akomeye yarimo, amakosa yagiye agaragara. Donc icyagaragaye nuko abanyamateka b'abanyarwanda basohoye inyandiko isesengura yerekana amakosa y'imyandikire iyo raporo ifite, akaba ataragombaga gukorwa n'abantu b'abahanga bizwi impuguke mu mateka. Urugero batanze abo bahanga ni nk'aho bavuze ngo Perezida Ali Hassan Mwinyi, icyo gihe wari Perezida wa Tanzania, muri raporo de Crédit bagiye bandika ko Perezida Ali Hassan Mwinyi ari Perezida w'u Burundi. No, bikagaragara mu by'ukuri ibyo ni ibintu n'abahanga b'Abafaransa bagiye banenga. Abantu bashyizwe muri iriya komisiyo ni abantu batoraguwe badafite ubumenyi bugaragara ku Rwanda, nubwo bashobora kuba ari abashakashatsi bazwi mu by'amateka, ariko nta bushakashatsi buzwi bose bari barigeze bakora ku gihugu cy'u Rwanda. Aho rero akaba ariho abahanga baba b'Abanyarwanda n'abanyamahanga bagiye banenga ibyo muri iriya raporo, bigaragara ko harimo amakosa menshi, harimo n'ibindi bintu ndetse binyuranyije n'ukuri kw'ibyabaye. Indi nanenge inakomeye cyane bagaragaje ni uko iriya raporo yaheje Abanyarwanda, cyane cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa FPR, ntibigeze bumvwa, nta nubwo bigeze begera abahanga b'abanyamateka b'Abanyarwanda bagaragaza kwigenga kugira ngo babashe kugira ibyo babungura mu bushakashatsi cyangwa se mu gushakashaka ukuri ku ruhare rw'Ubufaransa. Icyo rero ni ikibazo gikomeye. Hakaba hari abasesenguzi bagiye bavuga yuko mu by'ukuri iriya komisiyo yari yagiriweho kwandika ibigamije gusa kuzashimisha Perezida Kagame, kuko Abafaransa cyangwa se Perezida Emmanuel Macron yari amukeneye hari inyungu yamubonagamo. Noneho bifashisha iriya raporo ya de Crédit kugira ngo ibyo ngibyo bigerweho. Mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2021, Perezida Emmanuel Macron yagiriye uruzinduko mu Rwanda. Byari byitezwe akaba ari ugusaba imbabazi mu izina rya Leta y'Ubufaransa. Nyamara Abanyarwanda twavuga ko yabapfunyikiye amazi abari babitegereje. Bamwe mu bacitse ku icumu nabo ubwabo nk'abagize ibuka France bagiye bumvikana ku maradiyo mpuzamahanga bavuga ko ibyo bari biteze kuri Macron atari byo babonye, nyamara ntibyabujije Jenerali Kagame kwishimira icyo yise intambwe itewe n'Ubufaransa. Abasesenguzi bakaba barabibonyemo amabanga akomeye hagati ya Macron na Kagame. Kuri Kagame, inyungu bwite z'amafaranga kuri Macron kubungabunga inyungu z'Ubufaransa mu bihugu bya Afurika. Mu rwego rwo kurejitima ayo masezerano yihishe, ahishe izindi nyungu, hagombaga umwambaro wererana wo kuyatwikiriza. Naho abasesenguzi bamwe bagiye bavuga ko iriya raporo de Crédit ni umwambaro wererana wambitswe amasezerano y'ibanga hagati ya Macron na Kagame, noneho byitwa ko bikozwe mu kubyutsa umubano w'Ubufaransa. Donc Ubufaransa kwemera uruhare bwagize muri genocide ariko nta kubisabira imbabazi. Mu maso y'Abanyarwanda benshi ibyo byagaragaye nk'intambwe yo gutura umubano hagati byo. Donc ibyo byagaragaje guteza umubano, gutsura umubano hagati y'abaperezida bombi, ariko atari ugutsura umubano hagati y'ibihugu byombi. Ikindi kintu nanone twavuga ni uko hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa mu by'ukuri bitagaragara ko hari, nk'uko twabivuze hejuru, hari imibanire icyo nakwita donc les relations institutionnelles zishingiye ku mibanire y'inzego zigize ubutegetsi. Urugero ntago turabona nk'inteko ishinga amategeko ni urugero byagombye kuba inteko ishinga amategeko y'u Rwanda igaragaza imibanire n'ubufatanye n'inteko ishinga amategeko y'Ubufaransa. Donc hari des relations institutionnelles imibanire hagati y'abaturage b'Ubufaransa n'iki ntago bigaragara ikigaragara n'icyake ndi twakomeje kuvuga cy'ubucuti hagati y'abaprezida babiri nicyo kintu twashimangira nicyo kintu twagarukaho. Aha rero twavuga inyungu zihari n'izihe. Abasesenguzi bagenda bavuga yuko muri iki gihe kandi koko niko bigaragara Ubufaransa bufite ikibazo gikomeye ko mu bihugu byinshi bwakoronije abaturage babyo batarimo kwifuza ingabo zabo, haba muri Mali ntabwo abaturage bari gushaka ingabo z'Abafaransa, haba muri Centrafrica barazinubiye, mperuka kubona no muri Cote d'Ivoire ariko byari bimeze, ngira ngo no muri Burkina Faso ziheruka kuvayo. Ntabwo izi ngabo Ubufaransa mu by'ukuri mu bihugu byinshi bya Afrika basa nk'abamaze kuburambirwa, ariko noneho mu rwego rwo kubungabunga inyungu zabo barimo barifashisha Kagame, barimo barifashisha Generali Kagame, ariyo mpamvu turi kubona u Rwanda rugenda rwohereza ingabo hirya no hino aho Abafaransa bafite inyungu, bikaba binavugwa yuko hari ingabo zishobora koherezwa muri kariya karere ka Sahel. Hari ikinyamakuru cyabisoye ubushize, hari ikinyamakuru cyabyanditseho kivuga ko byaba biri gukekwa ko hari ingabo 2,500 zamaze guteganywa zigomba kujya muri kariya karere ka Sahel cyane cyane muri Mali. Kandi nanone tugarutse ku ijambo Kagame yavuze ku itariki 26 ndibwira 26 rya jambo ry'iminota 7 yabivuzemo avuga ko ngo ingabo z'u Rwanda ngo zizakomeza kujya hirya no hino mu bufatanye n'ibindi bihugu. Urumva rero icyo kintu cyo gukeka ko ingabo z'u Rwanda zishobora koherezwa muri Mali kugira ngo zizasimburize abafaransa n'ibintu bishobora kuba bifite ishingiro. Ariho rero bavuga ngo inyungu Macron afite muri Kagame nuko abasirikare b'u Rwanda bagomba gukoreshwa gicanshuro. Reka mvuge gicanshuro kubera iki. Ubundi kugira ngo ingabo z'u Rwanda zoherezwe mu bindi bihugu byagombye kubanza kwemezwa na Sena. Ibyo Constitution y'u Rwanda irabiteganya, ivuga yuko ngo ibijyanye n'amasezerano y'amahoro cyangwa se ubufatanye mu guteza imbere amahoro bigomba kwemezwa na Sena. Donc Sena ibifitemo, biri mu nshingano cyangwa se mu bubasha bwa Sena kubanza kwemeza amasezerano. Ni ukuvuga dukuyemo ziriya ngabo zigenda mu rwego rwa UN, izi ngabo u Rwanda rwohereje muri Mozambique, ingabo zoherejwe muri Centrafrica cyangwa se izo byaba biteganyijwe kujya muri Sahel, ni ibintu bigo byagombye kubanza kuba approuve n'inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena, ariko ntabyo twabonye. Rero kuba iyo nzira legal iteganyijwe idakurikizwa nk'uko Constitution ibivuga, niho bamwe bavuga ngo ingabo z'u Rwanda zirimo ziroherezwa gicanshu. Seje, sinzi niba wibuka umucanshu w'Umufaransa kera wabagaho witwa Bob Denard. Waba umwibuka Bob Denard?
Ya, ndamwibuka, ndumva no muri za sinema twajyaga tumwumvamo bamufitamo.
Yes, Bob Denard yari umucanshuro bivugwa ko yakoreraga igihugu cy'Ubufaransa, ariko muri za misiyo zo gukora amakudeta cyangwa guhungabanya ibihugu bimwe na bimwe niwe wabaga abirimo, afite nyine uburyo akorana n'Ubufaransa mu buryo bwihishe. Ingabo z'u Rwanda rero zirimo zirakora muri ubu buryo, Kagame arimo arazikoresha muri ubu, kuko hariya zirimo kugenda ntabwo bica muri voie legale. Ariya amasezerano hagati y'ibihugu Constitution y'u Rwanda iri claire, irabivuga, biri mu nshingano za Sena. Sena igomba kubanza ikabyemeza ibyo birebana n'amasezerano y'amahoro. Constitution y'u Rwanda ibivuga gutyo. Noneho rero kuba bidakorwa gutyo, niho abantu bahera bavuga yuko ingabo z'u Rwanda zirimo zigenda mu buryo bwa gicanshu. Ya reka turebe ikindi kintu nanone cya gatandatu ingingo ya gatandatu twabonye nuko uyu mwaka wagaragayemo ibyo nise diplomasi yo kujujubya abanyarwanda. Iyi diplomasi yo kujujubya abanyarwanda iteye ite? Donc bamwe mu banyapolitike b'abanyarwanda hari amagambo bagiye batangaza mu by'ukuri agaragaza isura y'imikorere y'ubutegetsi bwa General Kagame. General Kabarebe yigeze kugaragara ahamagarira urubyiruko rw'abasore bacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi guhaguruka bakabuza amahwemo urubyiruko rw'Abanyarwanda bahungiye mu bihugu by'Amajyepfo y'Afurika, cyane cyane ko ngo bari kwiteza imbere bakaba bari kwiga bagatsinda mu mashuri. Ibyo bikaboneka nk'imbogamizi, ibyo bikaba biboneka nk'imbogamizi ku busugire bw'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi. Ibi tuvuga ntabwo ari amagambo, ni ibintu byabaye. Ijambo rya Kagame rya Kabarebe rirazwi, ryarahize. Nta muntu wavuga ko ibi bintu tubeshya. Icyo ni ikintu yahamagariye aba basore rwose bacitse ku icumu ko bagomba guhaguruka bagahangana n'abo bana b'Abanyarwanda bari kugenda biteza imbere mu bihugu bya Afurika. Iyo tuvuga ububi bwa FPR Inkotanyi, abantu harimo abashobora kwibwira hari ko turi mu bintu radikali, ariko jewe iyo mbivuga buri gihe shingira ku bintu ngaragara. Nta hantu nzaza hano na rimwe nzana ikintu cy'igihimbano mvanye mu mutwe. Igihe cyose nzaza ngaragaza ibyo shingiraho. Iri jambo rya Kabarebe yarivugiye ku mugaragaro ahamagarira urubyiruko rw'abana b'u Rwanda guhaguruka bakabuza amahwema abandi bana b'Abanyarwanda kubera ko bari kwiteza imbere gusa, kubera ko bari bari kwiga bagatsinda bakaniteza imbere. Ibyo ni ibintu bibabaje biteye agahinda. Ni ya politika ya FPR kirimbuzi, yewe nita kirimbuzi. Ibyo ni ibintu byabaye. Ntibyatinze nyuma yaho Profesori Dusingize Mungu Jean Pierre uyobora Ibuka yatangarije mu muhango wo kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi, maze ababwira ko bagomba kurebera ngo ku nshuti zabo z'Abayahudi. Twibuke ko Israel ikoresha Holocaust mu gukandamiza Abapalestini, donc mu kujujubya Abapalestini, mu kubabuza amahoro. Dusingize Mungu abwira abacitse ku icumu ngo nibarebere ku nshuti zabo z'Abayahudi uko zibigenza. Ngo bagomba kurebera ku nshuti zabo z'Abayahudi ngo maze bagakoresha ubutabera mpuzamahanga aho bishoboka, aho bidashoboka ngo bagahungeta, aho guhungeta bidashobotse ngo bagatesha umutwe, bagatesha abantu umutwe. Iryo jambo rya Dusingize Mungu rirahari, ntabwo ari ibihimbano. Ibyo yabivugiye ku mugaragaro. Ibyo ni byo nise diplomasi ya FPR yo kujujubya Abanyarwanda. Uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe wagaragayemo ibyemezo byagiye bifatwa n'ibihugu byakiriye Abanyarwanda, kandi bikaza ari ibyemezo bigamije kujujubya abo Banyarwanda byakiriye, ndetse bamwe bakanaburirwa irengero. Marawi, reka duhere kuri Marawi. Marawi niyo yagaragaye ku ikubitiro ifata icyemezo kigayitse cyo gukura abahawe ubuhungiro mu mitungo yabo bakoreye, bagategekwa kujya kuba mu makambi kandi nta bufasha bahawe. Ubusanzwe amasezerano mpuzamahanga arengera impunzi ateganya ko igihugu cyakiriye impunzi gifite inshingano zo kuzorohereza mu mibereho, harimo n'ibyitwa reintegration sociale et economique. Umutungo w'impunzi ugomba kurengerwa kimwe n'uko umutungo bwite w'undi munyagihugu urengerwa. Bikaba bitumvikana inyungu igihugu cya Malawi gifite mu kujujubya Abanyarwanda biteje imbere, bakora ibikorwa byinjiriza leta ya Malawi imisoro, kandi bagatanga imirimo ku bandi benegihugu bo muri Malawi. Nyamara usanzwe umuntu wese usanzwe uzi imikorere ya leta ya Kigali mu kujujubya umunyarwanda wese idashaka, ntawabura gutekereza ko binyuze mu gutanga ruswa, bimwe mu byayogoje abategetsi ba Afurika. Leta ya Kigali yashoboye gukoresha ministre wa Malawi ushinzwe abinjira n'abasohoka maze afata icyemezo cyo kujujubya impunzi z'abanyarwanda ziri muri Mara. Nyamara icyifuzo cya Kigali cyaje kubangamirwa nuko ubucamanza bwa Malawi bufite imbaraga zikomeye zitanyeganyezwa na leta ya Malawi. Donc umucamanza wa Malawi akaba yarashoboye guhagarika icyemezo cyari cyafashwe na ministre ushinzwe abinjira n'abasohoka, icyemezo gihagarika ibyo guteragura hejuru impunzi z'abanyarwanda. Si ibyo gusa, kuko leta ya General Kagame yifashishije ubufatanye mu bya gisirikare n'igihugu cya Mozambique, maze umunyarwanda Ntamuhanga Cassian aza gushimutwa. Nyamara ishimutwa rya Ntamuhanga rizaremerera abategetsi b'Imaputo n'ab'i Kigali, kuko ikirego cy'ishimutwa rye cyamaze gushyikirizwa akanama ka Loni gashinzwe gukurikirana ababuriwe irengero, bityo Kigali ikabikomeje gusiga ibyondo mu isura yayo yibwira ko ari uburyo bwo guhungeta Abanyarwanda. Ishimutwa rya Ntamuhanga kandi ryaje ryiyongera ku yicwa ry'umunyemari Revocate. Umunyemari Revocate nawe wari uyoboye komite y'impunzi z'Abanyarwanda baba muri Mozambique. Ikibazo cy'Abanyarwanda barekuwe n'urukiko rwashyiriweho u Rwanda TPLF cyangwa ISTR nacyo cyagaragaje uburyo leta ya General Kagame yahagurukiye kujujubya umunyarwanda wese kabone n'ubwo inkiko zaba zaramugize umwere. Kuba leta ya Nigeria yari yemeye kubakira ku butaka bwayo, ariko nyuma y'igihe kitageze ku kwezi ibyemeye ikisubiraho, wanareba kandi uburakari bwagaragajwe n'uhagarariye u Rwanda mu muryango w'abibumbye Madame Rugwabiza Valentine, bikiyongeraho ko Nigeria yatangaje ko yasubiye ku cyemezo cyayo kubera impamvu za diplomasi. Umuntu ahita abona neza ko leta ya Kigali yahise ibyivangamo, ndetse hakabonekamo n'umugambi wo kuba bashimutwa ngo boherezwe mu Rwanda. Igihugu nka Nigeria cyamunzwe na za coup d'etat, leta ikaba itarashobora kwiyubaka, nta gitangaza cyaba kirimo ko leta ya Kigali yakwinjirira bamwe mu bagize leta yayo maze bagafata ibyemezo nka biriya bigayitse. Cya karindwi, imibanire n'u Burundi. Njyewe nayise imibanire y'u Burundi nayihaye ishusho yo kuvuga ngo umpisha ko nkwanga nkaguhisha ko mbizi. Ni ku Rwanda n'u Burundi bibanye, umpisha ko nkwanga nkaguhisha ko mbizi. Umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe watangiye abantu bibwira ko hari intambwe zaba zaratewe mu mibanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi ku ikubitiro ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi Albert Shingiro na Vincent Biruta bahuriye mu biganiro ku mupaka wa Nemba. Nyuma hagiye haba inama zihuza abakuru b'inzego z'iperereza mu bihugu byombi, ndetse abaguverineri b'intara zihana imbibi ku mpande zombi bakomeza kujya bahura. Kwezi kwa karindwi Bwana Ngirente Edouard akaba yaragiriye uruzinduko i Bujumbura, aho yifatanije n'abarundi kwizihiza isabukuru y'ubwigenge. Yewe ejo bundi mwakoze ikiganiro kibivugaho, uribuka ko mwagaruye ijambo rya Ngirente. Naribaje nariko ni iki cyateye Ngirente kujya i Burundi akavuga disikuru mu Gifaransa? Urabona uriya ministre w'intebe Majaliwa wa Tanzania yaje yavuga disikuru mu Giswahili, ntabwo azi Ikirundi ariko yakoresheje Giswahili. Ngirente Ikirundi ni Kinyarwanda, kandi perezida yarimo avuga mu Kinyarwanda yanamwakiriye mu Kinyarwanda.
Mu Kirundi
perezida. Ngirente avuga disikuru mu Gifaransa. Diplomatikoma biriya bintu bifite icyo bivuze, ntabwo ari ibintu byavuye kugwaho. Biragoye kuko uvuze disikuru mu Kirundi mu rurimi mu Kinyarwanda wiyadirisa mu Barundi, burya harimo ukuri, hari ukuri byanze bikunze ugomba kuvuga. Kandi burya yabwira wabonye yuko perezida yavuze ngo umushikirangaje wa mbere wo mugitondo ngo ngo ifuni bagara ubucuti nakarenge kuba abanza barundi bakomye amwakira. Uzi uko Ngirente amaze kuvuga ijambo nta namashyi bakomye, abantu bazasubire muri iriya jambo yavuze. Uzi uko namashyi bamuhaye, kuko yuko kiriya kintu cyo gukora discours mu gifaransa gifite nuzo signification diplomatique pari bya bindi by'abanyarwanda nyine agende ibintu yateguye formalité yo kuvuga birangira bibuke yuko nta nubwo byigeze bigaragara yuko Perezida neva yigeze amwakira hari imibonano yihariye cyangwa hari n'umubonano yaba yaragiranye byihariye na ministre w'intebe w'u Burundi. Perezida neva yaravuze ngo ubu ngo hagati y'u Rwanda ngo hari igitabo tumaze iminsi twandika. Zerize ibyo bintu ntabwo abantu bigeze babisesengura. Ijambo rya General Neva yaravuze ngo hari igitabo u Rwanda n'u Burundi ngo bumaze iminsi bwandika ngo ariko ngo igihe kirageze ngo ayo mapaje noneho banditse batangire bayasoma. Sinzi niba abantu mwigeze mufata akanya ngo mutekereze kuri signification y'ayo magambo ku bisobanuro icyo Perezida yashakaga kuvuga.
Ntabwo tuhugutumye mbitekerezaho kuko nabigarutse ejo bundi. Wenda waba ukomeje turagaruka ahantu ndibuguza rya jambo uritega amatwi niba ngombwa.
Reka ndangize ibyo navugaga noneho turigarukeho tuza no kuvuga ku byo kwakirwa kwa ministre Niyongira nibigira ejo bundi Kigali. Donc Ngirente yakoreye uruzinduko i Bujumbura yifatanya n'Abarundi mu kwizihiza ubwigenge. Ikindi kandi u Rwanda rwagaragaye rushyikiriza leta y'u Burundi abarwanyi bo mu mutwe wa Red Tabara. U Burundi nabwo bukohereza abarwanyi ba FRN. Leta ya Kigali yaje no guhagarika amaradiyo y'Abarundi yakoreraga ku butaka bw'u Rwanda ziriya za RPA, Inzamba n'ibindi byose byakoreraga mu Rwanda, ariko kugeza n'ubu ikaba yari inangiye gushyikiriza u Burundi abakekwaho gukora kudeta bahungiye mu Rwanda. Abakekwaho gukora kudeta mu Burundi bakaba barahungiye mu Rwanda. Leta y'u Rwanda yanga kuboherereza u Burundi yitwaje ko ngo ari impunzi za politike zigomba kurengerwa, nyamara ikirengagiza ko byatumye umubano wayo na Uganda uzamba. Donko bimwe mu byatumye umubano wayo na Uganda uzamba ari uko yajyaga guhiga impunzi z'abanyarwanda ku butaka bw'Abaganda. Donko ku kibazo cy'u Burundi, leta y'u Rwanda ikora double standard. Ku ruhande rumwe iravuga ntituri bwohereza aba banyepolitike b'Abarundi kuko amasezerano mpuzamahanga barengera, ariko igashwana na leta y'u Bugande ku Bugande butari kohereza abakekwa ibyaha byo kubangamira inyungu z'u Rwanda bari mu Buganda. Iyo bigeze ku Burundi kohereza b'u Burundi busaba amasezerano mpuzamahanga arabarengera ntidushobora kubohereza. Ariko gusa kubwira Uganda ngo nimutwoherereza abo bagizi ba nabi, ayo masezerano mpuzamahanga ntabaho ntitunanayitayeho. Donc guko diplomasi y'u Rwanda iteye ni double standard, ariko nazo mu buryo budasobanutse budafite ishingiro. Ntawabura kwibwira ko kuba leta ya Kigali yanga gutanga abo Barundi buyisaba ari uko bizwi neza ko abo bantu aribo bafashaga Kigali mu gutegura isenywa ry'inzego z'ubutegetsi bw'u Burundi, bityo baramutse boherejwe amabanga yose ya Kigali akaba yajya hanze. Aha niho bamwe mu basesenguzi bahera bavuga ko nta mubano wigeze utera imbere, ahubwo wakomeje kuba uburyarya bukomeye cyane cyane hagati y'ibihugu byombi. Mu mpera z'ukwezi k'Ukuboza 2021, nibwo Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe icyemezo cyo guhagarika Koloneli Musaba ku buyobozi bw'urwego rw'iperereza mu Burundi. Hari amakuru avuga ko Koloneli Musaba yagaragaweho kuba yarakoranaga na leta ya Kigali rwihishwa mu ibanga, ndetse mu igenzura rishobora kuba ryarakozwe n'ubutegetsi bw'u Burundi bikaba byaraje kuboneka ko uwo Koloneli Musaba yakoreraga ingendo hanze y'igihugu noneho ngo akaba ari ingendo ebyiri yaba yarakoreye hanze y'igihugu na makuru avugwa ashobora kugenzurwa niba ari ukuri koko ariko ayo makuru aravugwa ko koroneli Musaba yakoreye ingendo ebyiri nibutse ko koroneli Musaba ari umukuru w'urwego rw'iperereza yari umukuru w'urwego rw'iperereza i Burundi mu ngendo ebyiri ngo yaba yarakoreye hanze izo muri izo ngendo ebyiri igihe cyo gutaha yamenyeshaga abamukuriye ko indege zamusize or ntabwo indege zabaga zamusize ahubwo yarabanzaga akajya i Kigali yarangiza kubonana nabi Kigali agasubira i Burundi rero ngo mu igenzura ryakozwe byaba byaragaragaye ibyo ni ibyo kuzagenzurwa neza ariko nibivugwa akariho karavugwa ko ngo yakoranaga rwihishwa n'inzego zo mu Rwanda bamukuriye batabizi donc no mu byo yaba yarazize president general neva mwirukana ku buyobozi bw'urwego rw'iperereza icyo ngicyo kikaba kirimo cyo kuba yarakoraga rwihishwa akorana n'u Rwanda mu buryo butariko nubwo rero ikinyamakuru cyitwa Bwiza cyasohoye inyandiko kivuga ibigwi koroneli Musaba kimuvuga ibigwi ko ari we muntu waba waragize uruhare mu izahurwa ry'umubano n'u Rwanda ikinyamakuru Bwiza cya nibuke njyewe nibyo nkeka ntabwo mbifitiye gihamya mu mwaka guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iki kinyamakuru Bwiza nicyo cyakoreshwaga guhitisha buri kanya makuru cyane avugwa ku Burundi ibivugwa ku Burundi yego n'igihe n'abandi barabikoraga ariko buri kanya ibintu byinshi byahitaga mu kinyamakuru cya Bwiza bireba u Burundi bikaba bamwe barakekaga ko ya desk yo mu rwego yo muri DMA ishinzwe i Burundi ishobora kuba yarakoreshaga iki kinyamakuru cya Bwiza rero iki kinyamakuru cya Bwiza cyanditse inkuru ishimagiza koroneli Musaba ko ari mu bantu baba baragize uruhare mu izahurwa ry'umubano w'u Rwanda n'u Burundi ariko nk'uko twari tumaze kubivuga mu byo yazize mu bikekwa ko yaba ari byo yazize kwaba ari uko gukorana n'u Rwanda n'inzego z'iperereza z'u Rwanda abamukuriye haba muri leta no mu gisirikare batabizi kaba donko ashobora kuba yarafatwaga nk'umurwanyi rero ntago nasoza iyi nyandiko nibutse ko ibindi kuvuga ni ibishingiye ku nyandiko nanditse n'isesengura nakoze nari nifuje kuganiriza abantu ntago nasoza navuze ko ku kibazo cy'Ubugande ntago ndi bubitindaho ariko ibigaragara ni uko ibintu biramutse bidatangiriwe hafi hashobora kuzaba ikibazo niba nta gikozwe hashobora kuzaba ikibazo gikomeye hagati y'u Rwanda n'Ubugande hagati ya Tanzania nta kibazo kigaragara ariko nk'uko Himbara yabigaragaje mu nyandiko yatangaje mu mpera z'ukwa cumi n'abiri mu nyandiko yasesenguraga cyane cyane iby'iyubakwa ry'umuhanda wa gari ya moshi u Rwanda rwari guhuriraho na Tanzania ni uko inzira ishobora kuba yarahinduwe inzira David Himbara mu nyandiko yasohoye inzira ishobora kuba yarahinduwe bigaragara rero ko u Rwanda rushobora kuba ruri mu kato noneho ntago ndi buze kujya kubirebana n'uruzinduko rwa ministre nibigira mbere y'uko dusubizamo iryo jambo rya General Neve ndumva byaba byiza uramutse urisubije uri kuri mute
urakunda cyane Maitre Valentin ijambo naribonye nibyo hari amashyi yatanzwe n'amashyi yo kwiyerurutsa kuko abasirikare ndabona nta n'umwe ubuja nta muntu wakomye amashyi mu n'ingoma bashyizeho ingoma urebye reka turigarure
abantu babyumve cyane cyane ibyo Perezida Neva yavuze nibyo dushaka kumva
nyangane ndimo ndarireba hano
nabonye abitwa ba Tom Ndahiro Peter Mahirwe yabyutse yandika inyandiko avuga ngo ngo ibigarasha ngo bifite ishyari ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi uri kuzahuka yabyutse yandika uyu munsi ariko reka tuze mu kanya turaza kugira
ijambo mwiri ndaribonye reka turyumve
kuko na bene wacu bo ngaha mu gihugu kibanye cy'u Rwanda uno munsi bashyitse ngaha kudushyigikira aha rero turi kumwe n'umushyikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Rwanda Dr. Edouard Ngirente umushyikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Rwanda nawe nagomba ndamutumire ashyike ngaha aramutse abavukanye b'Abarundi
Au nom de son excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda et du peuple rwandais, je tiens à vous adresser nos vives félicitations, monsieur le président, ainsi qu'au peuple burundais, à cette importante célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la République du Burundi. Je profite également de cette occasion pour remercier le président Evariste Ndayishimiye de nous avoir invités à faire partie de ces moments heureux et historiques pour votre pays. Nous sommes reconnaissants pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui nous ont été réservés depuis notre arrivée à Bujumbura. Je voudrais réitérer l'engagement du Rwanda à travailler avec vous, Monsieur le Président, pour renforcer notre partenariat stratégique. Je suis convaincu que nous sommes tous prêts à travailler pour la consolidation et la promotion des relations existantes d'amitié et de coopération au profit de nos deux peuples. Le moment est venu pour le Burundi et le Rwanda de s'appuyer sur les fondements solides de nos liens historiques et culturels afin de parvenir à la prospérité au développement durable. Excellence, Monsieur le Président, permettez-moi encore une fois de vous féliciter pour cet anniversaire d'indépendance de la République du Burundi et de vous souhaiter prospérité, paix et succès dans la voie du développement de votre pays. Je vous remercie. Murakoze cyane.
Murakoze cyane.
Wenda decomposing aha ngaho urabona nk'aba n'abasirikare bakuru cyangwa abapolisi urabona ko amashyi yumvikanye ni amashyi make cyane n'ingoma ziri muri speaker ariko nk'aba kamera irimo kureba urabona ko nta muntu urimo kuvuja bari language urabona ko nta muntu n'umwe wigeze kumva amashyi abana bari muri za tribune bagaragara kuri kamera
harimo abaturage nyine baba bumva koko bashonje abaturage ibihugu byombi byongeye kugendanirana abaturage byabafasha barabikeneye ariko abazi ukuri bazi ko muri iki gihe bikoye bidashoboka shyiraho ijambo noneho
reka nkomeze nagira ngo nerekane nk'aba basirikare nyine bose urabona ko nta muntu n'umwe ubuja ijambo ntacyo ribabwiye bari icyo reka dukomeze rero kuri perezida nawe wahise agaruka akomeza
nyakubahwa kuri ubu butumwa mutuzaniye ngira ngo nimwaba mubibona neza abarundi uru rugendo mugize ngaha ni nk'igitangaza babonye mu gihe hari haheze iminsi turiko turabyaruzanya icyo nagira ndababwire ni kimwe icyo nagira ndabamenyeshe ni kimwe mu kirundi no mu kinyarwanda tubivuga kumwe icyerekwa n'ikibona ikibwirwa nicumva kandi mu migenzo y'ikirundi n'ikinyarwanda tuvuga tuti agafuni kabagara ubumwe na karenge kubona rero uno munsi mutuzaniye akarenge birafise icyo bisigura twabonye kandi twumvise turizeye neza yuko kuva ubu hariho igitabo twari tumaze imyaka twandika Uburundi n'u Rwanda turizeye yuko ubu tugira tugisome kugira ngo dutangure igice gishyashya ubu ni umwizero yuko kia gitabo twari tumaze iminsi twandika tucyatukizingure tugisomere hamwe hanyuma tugipfundikire duce dutangura igice kindi cy'ico gitabo twovuga tuti buce bubwuzure bushasha turizeye yuko rero ibya kera turiko turabisozera ibishasha bigira bishike nico gituma uyu munsi w'itariki ya mbere mukakaro itubereye ikimenyetso gikomeye cyane ku Barundi sokuru wacu Petero nkuru nziza we yamatubwira ati mumenye kugendereza ibihe none rero uno munsi Abarundi ndabasabye guca mutangura kugendereza ibihe kugira ngo twifate nk'uko ibihe bimeze ahandi hoho tutazi kujana n'ibihe wasanga tukiye tugenda bigura intege tugashika dutevye iyo tuja none rero mwanyakuba mushikiranganje wa mbere udushikanire ubutumwa bw'Abarundi kuba ku nshuti zacu abanyarwanda bose na cyane cyane mudushikanire indamutso yacu kwa nyiricyubahiro Paul Kagame umukuru w'igihugu cy'u Rwanda umubwiye yuko twakengurutse cyane akakarenge mushikaye ngaha mu Burundi kandi kaduhaye umwizero ukomeye murakoze
Maître Valentin uramwumva rero his excellency va
urumva
iki gitabo nyine wavugaga
ngo baravuze ati tumaze igihe twandika igitabo avuga ati icyo gitabo kandi harageze ngo tugisome ngo tubone gutangira kwandika izindi page shasha donc c'est conditionnaire ku Barundi bo mu myumvi kandi ibyo bifite ishingiro u Rwanda rwarabababaje bihagije seje twatangiye tuvuga iby'Gendivar ndumva ari Gendivar ijambo Kagame yavugiye mu Busuwisi ntabwo nibuka umujyi uko witwa ariko ndumva ari Gendivar tuvuga ya magambo yavugiye muri Unity Club 2016 cyangwa se na 15 aho ngaho mu mpera za ibuka ya diplomasi yose ya Barui Michel babagamba za Union Europeenne gufata ibyemezo wibuka muri mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu i Geneve Rwanda aricyo gihugu cy'Afurika cyonyine gitora gufatira ibihano Burundi ibuka ahantu hose diplomasi yose mpuzamahanga yo kugambanira Burundi u Rwanda rwihagazemo Uburundi bwarababaye muri kiriya gihe barahababariye kandi bitewe n'iki n'umuturanyi wabo abamane donc abacengezi ba Kigali za special forces zinjiraga i Burundi kwica abayobozi b'u Burundi bishwe ba Adolphe n'abandi benshi bagiye bishwe ibyo byose Abarundi baravuga ngo tumaze iminsi twandika icyo gitabo ariko tugomba no kugisoma ibyo bintu ntabwo abantu bari barigeze bafata umwanya ngo babyumve nwe icyo gitabo Kigali yo irashaka ngo izo page bibamere nk'abazisimbuka donc baje batangire hashasha bamere nk'abasimbuka ariko General Ndayishimiye aravuga ati tumaze iminsi twandika igitabo kandi dukwiye kugisoma mbere yuko dutangira kwandika andi mapaje mashyashya iyo se si pozisiyo y'u Burundi aho ngaho niho pozisiyo y'u Burundi ihagaze mu bintu byose bya diplomasi twagiye tubona nta hantu bo harimo biriya by'umutekano byo guhanahana abantu bafatiwe mu mitwe y'inyeshyamba n'iki ibyo ni cyane cyane ko nuriya mu muryango urebana n'iby'amahoro muri Afurika y'ibiyaga bigari CGRR niba sinibu kuko uriya muryango witwa uko bawita ariko wabo ibikorwa byabo ibyo wabaga ubirimo ibyo ni ibisanzwe by'umutekano byabaye ariko mukongera kuzahura imibanire ntabwo turabibona ambasaderi Shingiro Albert yahuye na Biruta ariko baganira hariya ku Kanyaru kugeza uyu munsi ntabwo turabona za delegasiyo zihariye z'u Burundi n'iz'u Rwanda zicara ngo zinonosore donc zigire hamwe mu buryo ibibazo cyangwa se ibyabangamye ibyateye ibibazo noneho ngo bagaragaze imyanzuro y'ibikwiye kuvamo peut-être ko birimo gushakishwa ariko jyewe ntekereza ko Burundi bwagaragaje kondisiyo yabwo avuga ati igitabo twandikanye kuva mu 2015 tugomba no kugisomera hamwe uko cyanditswe tukabona kwandika andi mapage mashyashya kuko ntabwo bishoboka ko twakwandika andi mapage mashyashya tutarasomera hamwe ayo tumaze iminsi twandika no njyewe naho ngaho mbonera diplomasi y'Abarundi njyewe navuga ko bafite diplomasi vigilante donc bafite muri ya mvugo ya ba Banyarwanda bene wacu bari hanze bacanye ku maso niko nabivuga Abarundi bacanye ku maso ntago bari guhubukira ibintu ejo bundi twabonye ministre nibigira i Kigali njye ndi kubireba nabonye nyine abantu batangiye gutwitinga ibikiza twitter ziracicikana ati z'abanyarwanda bategetsi berekana ari amafoto n'ibiki ariko jyewe byahise biyinjyana cya gihe cya ministre uriya Sam Kutesa w'Ubugande urabyibuka igihe Sam Kutesa ry'i Kigali n'abantu batagiye ko icyo gihe abantu benshi bahise bavuga cyane bya bintu by'u Rwanda n'Ubugande rero ntawabimenya ibintu byabo ni amayobera abantu benshi batangira kuvuga tedaye nta n'icyo baba bapfa abantu bibwira ko hari ikintu cyavuyemo Sam Kutesa yagiye i Kigali yakiriwe na Kagame babonanye bagiranye n'ibiganiro ariko zari cyavuyemo kugeza uyu munsi twabonye ntuza yakira uriya mwambasaderi wa Museveni akunda kohereza ahantu hose harya yitwa nde ni Ayebare ni uriya mwambasaderi yitwa nde Serge ni Ayebare Adonia ni amazina nk'ayo ngayo
mvuga wo muri Euro ni w'Abagande
ni Ayebare donc n'uriya yamwoye bagiye bakirwa tukabona abantu bakavuga menya ibintu biri kugaruka mu buryo ariko nta hantu byigeze bijya ntago rero abantu bagomba gukangwa na biri nta ufite inyungu na ntoya z'uko ibihugu bitagomba kongera kubana ariko abazi imikorere y'u Rwanda nta wagira icyizere ko hari imibanire ishobora kongera kubyuka mu gihe ibintu byaba bitongeye gucukumbura njyewe naribajije ese ni ukubera iki hagiyeyo ministre nibigira ushinzwe ibintu bya East Africa kubera iki batohereje ministre Albert Shingiro ushinzwe ububanyi n'amahanga akagenda twibuke yuko u Rwanda rufite uriya munyamabanga wa leta muri ministeri y'ububanyi n'amahanga Nshuti Manase nawe ushinzwe East Africa nta nubwo ariwe wakiriye nibigira yakiriwe na Biruta niko twabibonye ni nawe wari umuherekeje muri president none nagerageje nta uzi ibyo baganiriye ntabwo mbizi nta makuru nabigizeho ariko nshobora kuinterpret navuga ni peut-être que u Burundi muri ya diplomasi yabo iri vigila ya vigilance birashoboka ko u Burundi bushaka gusantra imibanire yabwo n'u Rwanda bishingiye mu ndorerwamo za East Africa njye niko nabirebye bavuga bati reka imibanire yacu tuyishingire ku rwego rwa East Africa aho n'ibindi bihugu bizajya bigiramo uruhare mu gihe icyo ari cyo cyose hatarabasha kubaho ibiganiro byimbitse ngo ibihugu byombi biganire kuri ya mapaje generali Ndayishimiye yavuze amaze iminsi yandikwa mu gihe cyose azaba atarasoma donc Abarundi barajwa la diplomatie de la vigilance bari implika ku rwego rwa East Africa biragenda gute kuko ibihugu bishobora kubana binyuze mu nzego za community tuvuge urabona Abarundi n'Abagande barimo bari bubaka imihanda ibahuza iciye muri Congo barimo baragira gute noneho bakaba bavuga bati niba dushaka kuba dushobora gutekereza hamwe ku rwego rw'umuryango uburyo u Rwanda narwo rushobora kubeneficia kuri biriya imibano ikaza ubuhahirane bukaba bwashoboka ariko birebewe mu ndorerwamo za community jyewe niko n'interprete urugendo rwa
rwa ministre nibingira nanibutse yuko ndumva uri ya Kanyana Leontine wamuherekeje nawe Kanyana Leontine yabaye ministre w'ububanyi w'ubucamanza aza no kuba uri kuri
ubucamanza
ariko yigeze no nawe no gushingwa East Africa nyuma ya nuza wa mudamu biciye no ariko ziko Leontine yigeze gushingwa East Africa ababizi batubwira ndetse yanabaye n'umudepite ndayere muri East Africa donc nawe ni ibintu azi kuba yaraherekeje ashobora no kuba yedayere akiri n'umudepite muri East Africa kuba yaraherekeje rero ministre yari muri delegation ya ministre nibigira ushinzwe East Africa iriya delegation ikaba yari irimo na Leontine Kanyana byanze bikunze hari message au niveau de la communauté bari bafite bari bajyanye byanze jewe niko nabyinterprete muri kijiri ya delegation uko yari ihagaze niko nabibonye kuko uyu munsi wanabonye yuko president Museveni president w'u Burundi yakiriye ministre w'ingabo wa Uganda sinzi niba mwigeze mwakurikiye
twabibonye
urumva jewe ni muri yo angle mboneramo biriya bintu navuga nti umubano w'u Rwanda n'u Burundi uracyari kure kubera ko abarundi baracyarimo bajua ya diplomatie de la vigilance jewe nuko n'interprete ibintu nuko ndi kubibona kuko ahandi baramutse ari imibanire yo kubyutswa hagati y'ibihugu byombi twari kubona intumwa zihari cyane cyane wenda ziyobowe na ministre w'ububanyi n'amahanga Robert Shingiro na delegasi ikomeye hakaza no kuba n'ibiganiro koko byihariye bihuza abayobozi b'ibihugu byombi mu makomisiyo atandukanye kugira ngo bavuge ibirebana n'iriya mibanire ariko biriya byavuyemo je nta mbaraga nyinshi nta ni ikintu kinini gitangaje shobora kuba nabiha muri make niyo ndorerwamo nabireberaho jewe rero kuri iki kiganiro nasorezaho icyo nasorezaho nuko navuga ko u Rwanda imibanire rukeneye bwa mbere ni imibanire n'ibihugu by'amahanga ariko ishingiye ku nyungu z'abanyarwanda inyungu za Perezida Bwite Kagame na FPR ahubwo inyungu z'abanyarwanda ikindi cya kabiri nuko diplomasi igomba gushingira ku bwumvikane n'ubusabane hagati y'abaturage buriya njya mbona abanyarwanda bakunze kwirata iby'igisirikare ngo kudatsindwa igisirikare gikomeye gifite ubushobozi ariko Serije buriya igihugu gusenyuka n'akanya gato hari abaturage bashobora ubwabo kubera ibibazo biri mu gihugu ariko noneho niba n'abaturanyi bagushyize mu kato kuko u Rwanda rufite ibibazo nubwo Kagame ejo bundi mu ijambo risoza umwaka yavuze ngo ubukungu bw'u Rwanda ngo bwateye imbere bwariyongereye ariko za indikateri zigaragarira buri wese n'amakuru abantu bazi yo mu gihugu ko ibintu bimeze ahubwo ibintu biri habi nta buhahirane n'ibihugu buhari igihugu kirafungiranye igihugu cyakoreshaga icyambu kiri hafi cya Mombasa icyambu cya Dar es Salaam kiri kure ibintu birahenda byinjira mu gihugu u Rwanda nta bintu biva i Burundi imiryango yo muri Congo irafunze imbibi z'u Rwanda ni ntuza uburasirazuba bwa Congo buryo uburasirazuba bwa Congo butunzwe na Uganda nta kintu u Rwanda ruvana hari rero ugasanga u Rwanda nirwo rwifungiranye kubera politike y'imibanire mibi no gukomeza gukangisha ibihugu ya diplomasi ishingiye kuri genocide ye nuko nguko mbona umwaka warangiye nkaba ntanizera yuko uyu mwaka twatangiye ari n'ikintu gishyashya kizaruka ibyo twabonye tuzigera tubona muri uyu mwaka numvaga ari ibyo nshaka kuba navugaho Serge
no urakoze cyane Maître Valentin wakoze akazi gakomeye gukusanya nyine iki cyegeranyo ugaragaza uko umwaka 2021 urangiye njye wenda reka tuvuge mu minota mike isigaye kuri iyi ngingo ya gatandatu nyine diplomasi yo kuzibwa mu Rwanda kuko wakomoje kuba ari muri Mozambique zira muza abanyarwanda muri Mozambique iyitwa rya Revocate nta muhanga nabandi ibi rero ndabisanisha nyine kuri ingingo diplomasi y'ubuzima abanyarwanda ndayisanisha n'ubutumwa bw'abanyarwanda muri Mozambique bagiye banyandikira nyuma yaho umucuruzi ndagije asubiriye mu Rwanda bade binumvikane ntabwo politike yacu mwe urunyarwanda dufataho abanyarwanda nk'ingwate urwose umunyarwanda afite uburenganzira bwo gusubira mu gihugu cye ijya bishakiye kuko natwe duharanira ko abanyarwanda bataha mu gihugu cyabo ariko ntibajye gupfukamira iyi sisiteme ya FPR abanyarwanda impunzi muri Mozambique rero bagiye bandika cyane banyandikira uyu munsi nyuma yaho babonye nyine ndagije Imana Benjamin cyangwa ndagije uzwi cyane nk'umucuruzi wari uzwi imbere ya 94 wivugiye muri interview ko yatashye 98 ubwo ni interview yabikiye kugiye kubatazi ibyo ndimo kuvuga ikiganiro yagiranye n'igihe rero nyuma yaho atahiye mu Rwanda yewe nanjye yamvuze ko twanaganiriye nta gitangaza kirimo gusa icyo ngira ngo mvuga ngana abantu nyine banditse b'impunzi bari muri Sadek bavuga bati ni gute ndagije ahakana yuko atarashwe na Leta y'u Rwanda kandi abamurashe barigambiriye cyangwa bamuhigaga n'abamurashe barigambira kuko bafite umwavoka wa Perezida wa Repubulika umugabo witwa Vitali Hitimana muramwibuka nagiye nkina amajwi ye kuri radiyo ahiga ndagije ahantu hose bashaka kumwica arimo kuvuga ati ufite amakuru natubwe tumwishyure aravuga ati nta gahugu kakana kabaho ndagije tuzamwica Revocate tuzamwica Revocate we baramwishije ubundi banamukomojeho ariko Vitali wari muri ekipe y'abarasaga bandagije na ba Revocate yarivugiye ati dufite umwavoka ukomeye wa Perezida wa Repubulika ati kandi n'iriya Leta y'u Rwanda niramuka inatsinzwe nzahungana nayo ibyo ni ibintu biri kuri rekodi ntavuga ari ibintu ndimo kuvana ahandi Vitali rero wari mu itsinda ryihiga ndagije nawe yarahunze yavuye muri Mozambique yaratashye ari mu Rwanda ubu ari i Kigali mu Rwanda ndagije wahungeswe nk'uko irangiye ngo bigaragaza uburyo bahungeshe abanyarwanda ubu none aratashye aravuga ati nari narabeshwe muri iyi myaka yose mbayeho mu bujiji igihugu cyateye imbere Kigali irafatanya na Rwamagana Gitarama ifatanya na Kigali nk'abanyarwanda bahunga iterambere ari na bwa bujiji bigaragara mu bantu bamwe bumva yuko iterambere n'ubuzima bwabo bashaka kubikompara ntabwo abantu bahunga iterambere abantu bahunga ubuzima bwabo bari mu kaga hano rero ku bagiye banyandikira bambwiye bati radiyo yacu mwongere mwibutse abanyarwanda ko ndagije arigemuye ejo nagira n'ikimubaho azaba yigemuye kuko n'ubundi yarashwe na Leta y'u Rwanda hano muri Mozambique izi ngabo z'u Rwanda yashimye ngo ziri muri Mozambique kuvaho zigereye hariya ibyabaye kuri Ntamuhanga twese turabizi abacuruzi barimo guhungetwa tuzi ibyo arimo gucamo kuba ndagije baramuhungetse bakagezwa mu mugezi wa Kigali ariko akareba uburyo yasebye ihuriro yavuga Kayumba cyangwa Rwanda National Congress akumva yuko kwakirwa na Nyakarundi kuko amakuru tuyafite kwakirwa n'inzego z'umutekano Nyakarundi abo bamubaraka n'abandi ku cyicaro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda harya umunyarwanda utake wese yakirwa na staff za gisirikare bivuze iki banyarwanda banyarwandakazi umunyarwanda wese utahutse yakirwa na Kabarebe yakirwa na Nyakarundi yakirwa na Mubaraka Muganga kubera iki wakirwa n'abofisiye bakuru bo mu ngabo z'igihugu ese ntabwo bishimangira ko aba bantu wenda baba bafite indi agenda bakorana n'abo bantu muri mwe wise guhungeta Kabarebe yatubwiraga ntabwo nongeye ndibuvuge ndagije ntabwo ntacyo muziza rwose nawe ni victime ahubwo ikibazo mufungura amaso mwibaza impamvu abakwiye kujya kwisobanura kuri hari uwambwiye ati reka mwiti debe kuko ibintu arimo kuvuga aravuga interuro ntayirangize ntabwo rwose naje kuvuga kuri ndagije mu nyemerere ndavuga ubutumwa abantu bajye bandika ati ukurikije ikiganiro cy'iminota 39 uribaza igitekerezo ashaka gutanga kikakuyobera niba ari briefing baba bamuhaye bati genda ujye hariya uvuge Rutabana uvuge Kayumba uvuge Frank uvuga RNC uvuga amaradiyo uvuge za YouTube ibyo birabareba ababimukoresha ariko bajye bamenya ko nabari abaswa nubwo ikiganiro kiba cyarebwe cyane ntabwo bivuze ko abanyarwanda bemera bunguri guhararayitinga rero iyi ngingo ya gatandatu wavuze uburyo diplomasi yo guhita abanyarwanda imunza abanyarwanda zirabizi muri Mozambique kuno mugabo yabaye mu mwobo giye kirekire yahizwe na Vitali na ikipe y'abicanyi bari muri Mozambique uko bamurasa amasasa afite mu mugongo ibyo nyirubwite yabyivugiye nge natanzwe mbizi abamurashe arabazi uyu munsi ari giye muri Kigali ari kumwe nabo none ati nararashwe abantu babeshyira leta y'u Rwanda ubona yuko arimo gukingira cyane leta y'u Rwanda ati simwe mwandashe ahubwo abantu muri opposition bakimara kuraswa baravuze bati narashwe na leta y'u Rwanda reka twibukire amagambo ya Vitali yivugira ukuntu arimo guhigandagije na revocate noneho mumbwira ukuntu ndagije ahindukira akavuga ati narashwe n'abandi bantu ariko babeshyira leta y'u Rwanda kandi umuntu wamuhigaga avuga yuko arimo gukorera leta y'u Rwanda ese abanyarwanda ni ibicucu ku buryo baba batazi gusoma imirongo migari ni ikibazo gikomeye cyane rero munyemerere dufata akanya gato twumve uyu mwicanyi Vitali arimo guhigandagije na revocate noneho ndagije akaba arimo kunyomoza ati ntabwo leta y'u Rwanda yandashe kandi uwari mu ikipe yo kumwica avuga ati dufite umwavoka wa leta y'u Rwanda na leta y'u Rwanda ni inkunga nzahungana nayo ntabwo gukakana gahari urumva ni contradiction rero ibindi byose mushatse mwahitamo bita muri garabice wa mugani wa Yvode kuko umugabo nawe ntazi ibyo arimo ibyo avuga murabona ko ni briefing aba yahawe
ikigo ngo barabeshye nda
waramwereye
saka mu bwe kintu kimwe na revocate arahari
ndagira Tetrano twari bumwanda. Harabije zabigitinya. Twebuze dutinya. Muzembe hano mu rugo wawe nundangira no evocata nzagwa amadora yo bibi.
Oya nago mura gurisha evocata.
Nade fitu mwabo. Ora ndira prezida w'igihugu. Sa namutsinzi. Zamenya ko evocata ari umugabo. Na bra n'umwabo ka prezida wa Republika. Evocata. Dio me decide. Chego já lá, agora no fundo. Baga fundo, essa que é de Dorfi. Não vai fazer quem beba. Ai, como é, babadi. O mundo, para lá, o mundo. Há de um chaca na chiva. De um bom e de um. Já morreu, não é de um grande evocado. É de um bom, 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 akarukagira kandi nagira kare cyane ababyeyi ye mayibobo ye ntiragira aba imipira ye imipira devokati rambari sati kufisi yabo
n'umuntu wese mbonye nk'umuntu kwa mwumva ko noneho dufite natwe abaturengera namwe ntibisa natwe dufite abaturengera ntuzazana wese tuzabumenya rero dufite ubwoba ariko ntibindi
musoza ninjira tumwereke ibyo nkora
none se nibahari
bande
abo kwandika bagiye gutuka
barabandika mu myoba simbaze bande uza mumbwira uwanye ndi uzare ibyo nkora hari ikintu nkora mita ishobora nawe nagiye kwandika kwandika izi miti nagiye no kwa revocate mu rugo kwandika izo ndaje zani
wajeruka gusi
Ari makamba kamba mu bihuru uzabwire ko ni yana vukamo tuzamuvanamo yambo
Ndabwo ndagije rero twari turi kumwe na
nguki nakwimbira rero
jewe warabuze bara arambira ngo je kwandagije ngo baramusura ritukore perezida ryacu umuntu aramwomeka
basangara hari
bamwomeka na police ndagije arabara abara se waje mu bibu
yakuze ntabwo ari ubizi wowe
jewe
uyabizi ndabizi
boye gushaka se
oya
jewe ntabwo nitwa twa abaramwe mu rugi ntahari ubwo murabizi
kwaje turamuburinze gusuraita Trevo
arambira ngo twagiye dusanga umuzungu ariho yoga muri dushi
muri piscine no muri yere muri dushi muri etage ya kabe buri ya metage
kucyumva ngo umuntu yahunze
yari agaruka byo kwandagisha jewe ejo bundi nda yano ejo bundi nda yano nagiye kwandagisha ndabwo yani jewe ujya kwandagira nta cyana ko nubisanaje n'umuntu ahamagaye kama
mutegana
na ikagenda
turi kumwe
jewe
ahitamagana
abantu abantu bose
jewe ubwo tubabwire baze
ariko ubundi haje baza mwigereranye jewe cyabantu
baranje baze
ingo bwire baze nge ndi wanje niko kubasubiyeyo niko byagiye
kuri aga filime bine
umva muretse bari tukumvira
basubiyeyo
ntabwo wowe wambwiye ngo abantu baze waransobanuriye
oya ntabwo ndavuga ngo
umva muzehe
ibyo ngo ngo warabeshye nta
waramugereye
saka mu bwiki kintu kimwe na repoka atarahari
ndagira hasi Tetrano twari bunanda harabije zazigitinya twebije dutinya muze ndihana mu rugo wawe nundangira mu epokata zagwa madora yo bibi ano macyo
oya nago mura gurisha epokata
wede fitu mwago uhurande ya prezida w'igihugu sa na mutin zamenya ko epokata ari umugabo na brano mwago ka prezida w'igihugu epokata dio me decide Chego, já lá, agora no fundo. Braga fundo, essa caixa de doce. Não vai fazer quem beba. Como é, babadi. O mundo, para lá, o jogo de sacana, tipo. O jogo de jogo. Já morreu, o grande jogo. Ele é um cara de bocata, de bongo, um gordo de vinho, de sacana, com isso. Ele foi na jade, eu já morri com ele. Cavango, cagando, a fita mara, só um canoa. Akarukagira kandi nagira kareshya n'amabyeyi ye mayibobo ye ntiragira abaye imipira ye imipira bivuga ati rambare cyati kuvisi yabo
ngare nguko rero muramwumva uwitwa Vitali Hitimana wiyita generali amagambo naye mwabyumviye arivugira ko bafite umwavu kuburanira umukuru w'igihugu mukuru w'igihugu bavuga ni Kagame hano niwe wari mu itsinda rihiga revocate bararamwivuganye niwe wari mu itsinda ryagiye kurasa kwa bandagije murabyimvira arabyivugira none ndagije agatinyuka akavuga ngo babeshyeye Leta y'u Rwanda ko ariyo yamurashe uyu Vitali nawe yavuye muri Mozambique ko nawe bari bagiye kumwivugana ubu yarahunze ari mu Rwanda atuye mu Rwanda arashimangira ati Leta y'u Rwanda izahungira nzajyana nayo Maître Valentin nabizanye kuko abantu baba badukurikira muri bira bihugu nyine kandi baba bareba uburyo bahungetwa iki ni ikintu cyavuzweho cyane wabonye ko bakoresha mu Rwanda nka propaganda navuze ko ndaje namuvuga kuko ntabwo nabamuhaye agaciro ahubwo ngiye ndavuga kuko yibekera cyangwa adefenda Leta yamushyizeho amasasu mu mugongo avuga ati ntabwo ariyo ndashe kandi abari muri ekipe kumwica arimo arimo kubyivugira kuri audio ko ubuzima bwe nyine bugiraniwe bashobora kumuhitana bitewe n'uko bafite n'umwavoka mukuru w'igihugu ni ingingo ya gatandatu bavuze nagira ngo dushimangire sinzi niba aricyo wakongeraho
ya wabisobanuye neza mu kanya ubwira uti abantu bajye basobanukirwa kuko hari donc kuri abavuga nimwibaze impamvu umuntu atashe agahita ajya gutanga interview ku gihe akakirwa n'abajenerali abantu nibabyibaze ahubwo uriya jyewe simbizi nta nubwo nigeze nabibonye ndavuga ni za propaganda zabo nta kintu nari kujya kwirirwa naho umwanya mbisoma nari nabyihoreye ndavuga nta kintu kirimo cyo gusoma ariko ni uko bivuze aha ahubwo ndategereza nti nshobora no kuba hari senariyo yindi ishoboka tutazi ya mugabo akaba yabaye baramushimuse bakamushyikiza i Kigali
oya arivugira ko yagiye abizwi n'umugore we n'umwana we
nyine ariko arimo arabivugira i Kigali kuko impamvu ndi kubivuga mwese we wavuze ngo murebe uko avuga ngo aravuga amagambo atayarangiza atayuzuza ntawuza mvironoma ari kuvugiramo kwimeza
yes
ashobora iyo nuzo sinayigize ariko we wakurikiranye ikiganiro ugerageza kureba uburyo ari kuvuga ko atari umuntu wisanzuye birashoboka ko ushobora kuba atari muri amvironoma yisanzuye noneho abantu bakaba bakwibaza umuntu wagiye agahita yakirwa n'abajenerali akaba ari hariya ese yageze i Kigali yageze i Kigali yaje gukora iki kuki yakiriwe n'abo bajenerali ese buriya ahubwo dushobora kubona abantu benshi b'abanyarwanda bagiye gupfa muri Mozambique cyangwa gushimutwa ni amakuru yahe
yabatanze yatangiye kuvuga abacuruzi bagenzi be arabavuga amazina donc urumva
ni ukuvuga ntuza ubwo icyo agiye gukora urumva bagiye kumukoresha umurimo ni umuntu ushobora kubaza swati bashobora kuba baramushimuse cyangwa se baramushyizeho presiyo baramufatiye muri Mozambique cyangwa bagakora ibindi bintu bakamubwira ati niba utagiye i Kigali ibi birapa
sindi muvuga ibyonzi wenda kuko navuze ko namuhaye agaciro pressure yo yashyizweho ko yari ijyanye ariko nawe yari kuri harassment nawe yari abizi ati nyuma ya revocate n'injye uzicwa ahitamo kwideliver arijyana kugira ngo arebe ko yajya kunegosiya nabo afite n'ibyayindi bavuga bati ijisho ryacu rikuriho ida urizana cyangwa turaguhitana
ubwo rero igishoboka ni iki muri ya cooperation niba yavuze abandi icyo tugiye kubona i Kigali bagiye guhita bafabriketinga za arrest warrant bazohereze Mozambique aba bantu babangamiye amahoro donc ni senario zishobora gukurikira ahubwo hari ibintu byinshi njyewe abanyarwanda cyane cyane bari Burayi sinzi ibintu barimo ubundi hari ibintu byo gushyiramo imbaraga harimo abantu bari kurengana hirya no hino akarengane kagaragara cyane cyane abanyarwanda bari muri Afurika ariko ibi bintu byo gutatanya imbaraga ntabwo biri gutuma abantu bashyira imbaraga ku bintu byakagombye kuba bishyirwaho imbaraga rero abantu bazajya bavuga twumve kanaka yagiye bamurobye bamwishe bagize abantu batangire bavuge bati ngo tujye gutwitinga dutabaze tumenyekanishe n'iki kandi igihe cyo gutangira ibyo bintu abantu bagombaga kuba ari bagifite barabikozeho hakiri kare ubwo rero niba yavuze amazina ahubwo abo bantu bari mu Mozambique ingabo z'u Rwanda zirahajagata igihugu cyabigaruye ni ukubabwira bagacungira hafi umutekano wabo bagacungira kuko nibyo tugomba
kuko nibyo kubera ko banditse nyine impunzi ziri hariya zagiye zandika zinyandikira hano kuri WhatsApp ziti turugarijwe wa mugani dukurikije nibyo turimo kumva ati ntabwo Kigali yari tuzi ariko uyu nguyu ni umwe muri twe twakoranaga mu bucuruzi tuzi inshuro yahigwaga tuzi ukuntu yarashwe none ati ntabwo ari na leta y'u Rwanda yandashe ahubwo ntabwo nubwo yavuze bamurashe ahubwo yavuze ati ntabwo ari leta y'u Rwanda yamurashe kandi ekipe kumurasa abo bafitari ni abatangabuhamya babyo
abanyarwanda bari hariya nyine nibige mekanisme zo kwirengera bishyire hamwe bategura amakipe y'abanyamategeko bagomba kujya babafasha bo muri kiriya gihugu icyiza cyo muri biriya bihugu nubwo leta zabo zifite amanyanga intuzi ariko ni ibihugu bifite systeme judiciaire ko icyo nicyo cyiza cyo muri biriya bihugu ntago sisiteme judiciaire muri biriya bihugu byo mu majyepfo ari za kanguru kote
ni systeme judiciaire zikora yeye rero abanyarwanda bari muri biriya bihugu bo nibakanguke noneho bishyire hamwe bashaka abanyamategeko bahoraho buri kanya wo kubarengera bo kubafasha no kugira batangire banakorane na n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri kiriya gihugu batangire bakorane nayo bayimenyekanishe bayimenyesha ibibazo byabo akaga barimo bakayimenyesha hakiri kare ibyo ni iby'abanyarwanda hariya apana umuntu gukora ku giti cye bakwiye kwishyira hamwe bagashaka abanyamategeko bafite ubushobozi buhoraho bafite ubushobozi bwo gushaka ikipe y'abavoka bahoraho bakorana nabo ku buryo haramutse hagize ikibazo na gitoya kiboneka ba bavoka baba bahari bagahita bajyana ibibazo aho bigomba kujya imiryango ya droit de l'homme iri hari bagomba gutsura umubano nayo bakaba bazi bakamenyekanisha ibibazo byayo be kwiyicarira ngo batereraho buryo abantu bamenye kwiyorganiza bagakorera hamwe bibongera n'amaboko n'ubushobozi bwo kwirinda nge ni ko mbitekereza
urakoze nibyo inama nyinshi wenda banazigirwa atari kuri Zoom cyangwa atari kuri YouTube concerne bafite n'umutekano wabo president w'ingabo z'u Rwanda hari ishimu twarya nta muhanga n'urugero rwiza ahubwo n'urugero rufatika kigaruka buri gihe uko byagenze kuko buriya nta muhanga abantu bari bagerageje ariko babarusha imbaraga bitewe n'uko nyine leta ni leta wa mugani wa Vitara ati ntago gukakana kariho barigamba bati leta yacu izaturwanaho dufite abavoka b'umukuru w'igihugu urumva yuko kwica ntago ari ibintu bagitinya ahubwo baravuga bati twice ku kihe kigero kuko dufite igihugu kiduproteja kizaduhagararaho nagiye mu manza muri Afrique du Sud abishe urubanza rw'abarashe bishe Patrick Karegeya narukurikiye abarashe Kayumba narukurikiye ubona ukuntu leta y'u Rwanda ishyiramo amafaranga mu manza nka ziriya ziba zizi ko aribo bazikoze bishe abantu bashyiraho abavoka bakomeye cyane ba mbere muri biriya kiriya gihugu bigera no ku buyobozi bagera mu butegetsi hejuru ku buryo iyo bavuze ngo bakure ku by'agateganyo indege private jet bitegeje kuri aeroporo ihita ikweva kigutwara urumva rero kwica ni ibintu bigamba kuko bazi neza ko bafite igihugu bafite amafaranga ntacyo batakora rero ku banyarwanda bo bandika bati turugarijwe nibyo koko nk'uko bivuze barugarijwe n'ugushaka izindi nama umuntu yabagira wenda atari hano kuri Zoom na YouTube ubwo abayobozi b'impunzi mu makambi hirya no hino cyangwa abacuruzi nabo ntibicare ngo batekane babona ikiganiro nk'iki ngiki cyandagije bakumva yuko ari ibintu baryama bagasinzira kandi ibi ni ibintu biba byateguwe rwose mu rwego rw'igisirikare ku rwego rw'igihugu ntabwo ndagije ariya kuko ari umuntu wijyanye ari muri misiyo kandi igomba kuzakora
ni ibintu bigaragara ni ibintu bigaragara nyine niba none ze interview bamujyanye yo kuvuga iki ku gihe nizo nkuru ziriwe zicicikana mu binyamakuru urumva rero nyine hari umugambi mu buri gutegurwa byo
kandi ngiye nageze amahirwe yo kuvugana n'abantu benshi bambwiye bati n'abandi barataha urumva ni icyo kintu abantu twagiye tugana bambwiye bati n'abandi barataha barabazana kuko barakwereka ida uricwa cyangwa wajya gushora imari mu Rwanda ubwo rero iyo bakwiye bati uricwa cyangwa wajya gushora imari mu Rwanda nibyo ari twari tubona abantu bageze hariya wa mugani atari ku bwende bwabo ari ya mayibura kindi nyine niho abanyarwanda bageze kandi ikindi kintu cyumvikane umunyarwanda ushaka gutaha nataha rwose Valentin uyu munsi ushaje gutaha ukabyuka ejo mu gitondo kutekereje ndagiye ntabwo mbibonamo ikibazo
ni amahitamo
ikibazo nyibona iyo ugiye bakagucaza hariya bakagutunga kamera batatangira usebye aho mwakoranye vuga umuryango wari urimo ko mubayeho vuga sebye aho mwari muri kumwe sebye umuryango wawe winjiye mu muryango wa Safari Standard mukuru wawe ugiye gusebya mukuru wawe ugiye kuvuga umugore uko yarwaye ugiye kuvuga abana be kibazo tari ko muri etikse y'ubumuntu ntabwo ubona ko arimo kwinjira mu buzima bw'umuryango guteza ikibazo hagati y'umuryango
ariko iyo ni ya tekinike ya FPR igira ngo murayizi ayo makuru FPR irayafata ikajya kuyabwira abanyarwanda dore ba bandi birirwa bavuga mwahunze ngo abagore babo n'abana Kagame se ntiyabyivugiye uribuka igihe yabonaga
yawona nagana abantu irubavejo bundi ni rubavu cyangwa imusanze abikore ngo nimumbwire ngo n'uyu numwe rutoki ngo waba ufite ubuzima kwabaye niba dufite umu yewe nicyo kintu mora mbwira aba niba dufite umu prezida udashobora kugira ishema k'umunyarwanda kabone nubwo yaba yaramuhunze rega kabone nubwo yaba yaramuhunze ariko uwo munyarwanda agashobora kwibeshaho ikibazo gihe ariko ufata umuprezida ujya guhaguruka ngo bose ngo nta buzima ngo ni ukwirwa ngo baterure ibikarita urahindura abanyagihugu nk'ubusa nk'aho nta kintu bamaze kandi umuntu uri hano hanze ukora umwe wenyine ukora umunyarwanda uba uri hanze keretse bake ariko hafi abanyarwanda bose bari hanze ababyibuze atunze nk'abantu batanu mu Rwanda baba bigarasha baba intore byanze bikunze buri wese abafite abantu batanu atunze mu Rwanda noneho ufata umuprezida w'igihugu ajye kwirwa ngo abo bantu ngo nta buzima bafite ngo imirimo yabo ngo n'ibikarito birirwa bikorera ajye hariya avuge ngo aba bavuye ngo abajenerali ngo bamwe bari abajenerali abandi ngo nimumbwire ngo n'umwe nguyu urutoki n'umwe ngo waba afite icyo yimariye yunguke ibyo urajya kubibwira abaturage ushaka ni ikikwereka imiyoborere y'u Rwanda ni imiyoborere ishingiye ku mazimwe ku matiku iyo ubona ufata umuntu ukamushyira mu gitangazamakuru ngo najye kuvuga ngo uko umugore wa kana akaryama ngo uko abana be babaho ni imiyoborere y'amazina ni ubujajwa nubona politike y'ubujajwa ubwo bazagenda bajye kubibwira abanyeshuri abana bo mu mashuri ngo bose ngo n'abagore babo ngo n'abana babo babaho gutya batangiye bavuga ngo turabizi wenda ngo nubwo bari i Burayi wenda ngo barya n'ibishyimbo cyangwa n'ibiki ni politike teyisoni igihugu gifite abantu bameze gutyo bayobozi wa mugana bavuga ni straight Kampala behaviors
birababaje gusaza nabi wa mugana ugaraguzwa gati kuriya kugira ngo njyewe mbone umuntu asaza kuriya agaraguzwa gati bavuga amangambure bamwicaza kuri kamera ngo navuge ibi n'ibi nakwemera ngasazira aho ndi ariko ndi embre nihagazeho mfite icyo kintu cyo kugira value ni ibingibi rero ubona ngo abantu bigira amadebe bemera kuba amadebe kuko ngo Kagame ngo yakugize iki amagambo wavuze ejo ukayahindura ukivuguruza ugahinduka amadebe wa mugana niyo terimo igeze bw'abantu bigize amadebe urumva kugira ngo simbizi niba
ubuse ko bari gutaha basubira mu Rwanda ko basanzwe bazi ibihumbi by'abanyarwanda by'abacuruzi biri gusohoka bijya hanze ubeje azaba arira ngo amafaranga bayamwambuye cyangwa ngo imisoro ni myinshi cyangwa bamubwiye ngo business ze bazitwaye ubaza azaba azatinyuka kurira ibyo ko abizi neza noneho uhunge uje no kugama ariko nicyo kibaza abantu b'abanyarwanda rutabana niwe waririmbye ngo habaho ubwoko bubiri ubwoko bw'abagabo n'ubwoko bw'inka nge ngira ngo abanyarwanda ahubwo kujya birirwa bibeshyera ngo bafite amoko harimo abagabo hakabamo n'imbwa ariko abagabo basigaye ari bake nicyo kibazo
ibibazo ni uko
bagaraguzwa
gati n'ubutegetsi babwishyiriye
wasanga ari nabyo bose yatubwiraga twereka imbwa cyagiye ejo bundi
reka
ntawamenya
rwose imbwa ni
mbi nabonye imbwa zanjye yaravuzemo
ntabwo wabonye wanditse kuri twita ngo wangira imbwa nkaya nkina na perezida wa repubulika kuri twita
ye nanjye ngo niteguye ngo I'm ready to be your dog.
Umuntu kuri Twitter nkabona
umugabo doctor. A doctor, a PhD holder. Ukandika ngo nanjye ndashaka kundokrita mu mbwa zawe. Nonko buriya ushobora no gusanga wa mugani tutaranabitekereje. Kagame wenda ari byo yashakaga kutubwira. Ariyo message yashakaga gutanga.
Se isso não é uma carreira longo, o anjo de mulher que a gente não é presidente da República. Imagine como é o nosso acúmulo que a gente não é presidente da República. Urumuga. Banyarwanda kazi birababaje aya na mateka yatari ko ntakundi nitwebwe tugomba kubirangiza Maître Valentin ka dusoze niba ari ubutumwa ufite watorezaho
ari ibintu usanga birengeje nyine abanyarwanda bivugango akabigase ko nkakeza nakundura koze
urakoze cyane reka tubashimire mwese mwadukurikiye mu kiganiro cyacu amategeko n'ubucamanza ku ngingo rwose yari nziza kandi ndende yo gusubiza amaso inyuma tureba diplomasi y'agatsiko yagenze muri uyu mwaka wa 2021 ariko nanone tureba muri uyu mwaka bizagenda nk'uko umutumirwa wacu cyangwa umufatanyabikorwa wacu yabivuze ni ikiganiro mukwiye gutekerezaho musangize abandi hirya no hino babitekerezeho kandi muzatwangira ibitekerezo twazubakira mu kiganiro cyacu gitaha mwakoze cyane mwese twavanye nababwira nti ijoro ryiza ku bagiye kuryama umunsi mwiza ku barimo kubyuka radita kuzakomeza ejo mu kiganiro cy'ubukene mu rubi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagirwa na Edouard Kabagema ndabona abandi kandi bati Serge ati nta nubwo muvuga abanyarwanda bakomeje guhunga urukingo rwa COVID tuzabigaruka ejo kuko ndabona ari byinshi murimo kwandika abanyarwanda bahunga uyu aravuga ati ndagije atashya ari umwe ariko abahunga barenze amajana wa mugari nibyo urumva rero umuntu umwe ubuvuga ngo aratashye atari no ku bushake bwe agahunga amajana ubwo se wambwira ngo rwamagana igiye gufata na Kigali ngo Ruhango cyangwa Gitarama yafatanye na Kigali ngo iterambere ngo ntabwo twahunze iterambere sito pure ntabwo ari iterambere
de hari uri mu Rwanda kandi ni umuntu ujijutse yanyweje mesaje yambwiye ati aho kugira ngo nzazaruntere ruriya rukingo tuzagire njye nzahunga njye muri kandi ni umuntu ujijutse w'umunyabwenge rwose ufite igihagararo hari atariko ntabwo bashobora kurunkozaho mu mubiri ariko noneho ukibaza ibyemezo nabonye mu mirenge ngira ngo niwe wabinyoheje iwacu Inyanza ibusosoma ko nta muntu executive w'umurenge wa busosoma n'Inyanza kuru supreme yavuze ko nta muntu uzongera kuhakandagira no kuhaburanira atikingije kiriya gitugu bari gushyira nanjye burayi ntabwo biri gukorwa gutyo cyonya kuki bakeneye gushyira kiriya gitugu nini
nyemera urutegura ikiganiro cy'uburenganzira bw'umuturage kuko nabivuze ejo mvuga ni urukingo ubundi iyo rugiye kuba itegeko byari bikwiye guca muri parlement z'igihugu bakabanza bakiga umushinga bikaba itegeko ofisiyeri kuruta gufata biriya byemezo nka biriya ntegurira ikiganiro rwose ntuzategereze ku gatatu wanambwira muri weekend ikiganiro cy'isaha tukabwira abaturage uburenganzira bwabo icyo itegeko rivuga sibyo ko amategeko nyine mu Rwanda ntacyo avuze ariko tukanabiganiraho kuko ndabona ubutumwa ari bwinshi urimo kugenda buza
reka tuzabishakira umwanya rwose
urakoze cyane Maître Valentin igitondo cyiza namwe mwese mwarimuteze amatwi aditahuka ijoro ryiza ku bagiye kuryama umunsi mwiza kurimo kubyuka ibiganiro byacu bizakomeza ejo mwakoze cyane turabakunda kuri aditahuka nawe
Tutabarize misakurandi rwa bisari usereka abanyigimba n'umuhungu wa Rensi uhurira nyarwanda mbambura imana mbyutse ubukombe ni impamo y'imana ndabarahira n'ubumwe n'amahoro n'ubwisanzure ihuriro nyarwanda ni inkingi y'amahoro mu banyarwanda amizero rukumbi y'abanyarwanda bavu